Blog Talk Radio.
Na 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 na
Ganza nyakuganza. Ganza nyakuganza gahora n'Imana bana b'u Rwanda aho muherereye hose ku isi yose. Ni saa moya n'iminota itanu hano i Paris mu Bufaransa, ni saa mbiri n'iminota itanu i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni urwatubyaye mugezwaho nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Karege. Inkuru cyangwa se ikiganiro nyirizina kikaba gifite umutwe ugiye uti imirwano yeruye cyangwa kurekura M23 Paul Kagame mihurizo rikomeye n'ikibazo. Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe, reka nuze mugenzi wanjye Aniseti Karege ko yamaze kwinjira muri studio ndetse n'undi mutumirwa turi kumwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2022. Aniseti Karege, muraho neza?
Muraho neza Benoit, amakuru yawe?
Amakuru turashima Uwiteka, dufite akabeho ariko ntigakabije, tumeze neza muri rusange. Mwebwe?
Natwe turaho, hatangiye gukonja ariko n'igihe cyabyo. Twagize ukwezi kwa 10 gushyushye, n'ubwo ukwezi kwa 11 ariko kwamera, nkeka yuko ngo bitaba ari na byiza cyane ariko akabeho gatangiye kuza byo. Benoit rero ndagushuhuje, ndamukije na mugenzi wanjye turi kumwe, mwese ndabifuriza ibyiza, ndabifuriza amahoro y'Imana, kandi ndizera ko turi bugire ikiganiro cyiza. Nkaba rero nagira ngo nsuhuze n'abadukurikiye bose, nsuhuze bagenzi wanjye bari ku buhanga bw'ibyuma, abazadukurikira nyuma, n'abayoboke ndetse n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Murakoze.
Wakoze muvandimwe Aniseti Karege, uhawe ikaze kandi urisanga. Twongeye kwishimira kuba turi kumwe nawe, umusanzu mwiza ukunze kutugezaho na ukunze kugeza ku Banyarwanda. Muri studio kandi ndibaza ko turi kumwe nanone n'umusangwa usanzwe abana natwe muri ibiganiro cyangwa se umutumirwa wacu uyu munsi nanone, uwo nta wundi n'umuvandimwe Valentin Akayezu. Ni ubwa mbere kuri jyewe ariko ubundi ni umusangwa muri rusange muri ibi biganiro by'umwihariko urwatubyaye. Muvandimwe Akayezo, turi kumwe, niba turi kumwe ni karibu muri studio za Radio Iteme.
Ndabaramukije, nizere ko muri kunyumva.
Turakumva neza 5/5, uhawe ikaze.
Merci. Ndakuramukije Benoit na Aniseti, mese mukomere. Ndibwira n'abakurikiye radio muri aka kanya bose ko turabasuhuje bakomere.
Mukomere cyane namwe, natwe twishimiye kubana namwe kandi mu by'ukuri turabashima. Turaganira ikirero kuri uyu munsi, turaganira ku mubano wa Congo n'u Rwanda. Iyi ni inkuru mu by'ukuri ikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru byinshi cyane by'umwihariko mu biyaga bigari. Natwe rero nk'abanyarwanda ntidushobora kwirengagiza iki kintu ngo tuvuge ku zindi nkuru twirengagije Congo n'u Rwanda. Congo n'u Rwanda bimaze imyaka myinshi cyane mu mateka y'intambara, ariko noneho birimo biganisha, nibyo tugiye kuganiraho mu kanya. Iyo ni ingingo ya mbere tuza kuganiraho na bagenzi banyu, twayisesengura buri wese akavuga uko yumva. Turagaruka nanone ku ngingo ya kabiri, imaze iminsi yaratambutse ariko noneho iracyari nshya kuri twebwe. Nagiye by'umwihariko numvaga mfite umwenda wo kuzayigarukaho, iyo nta yindi ni ikiganiro umujyanama wa Paul Kagame Jenerali James Kabarebe aherutse guha abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda, aho yababwiraga ubutwari bwa Perezida Paul Kagame, amateka y'urugamba rw'intambara. Ahangaha tubaza kugaruka ku ijambo yivugiye imbere y'abanyeshuri. Tubibutse yuko James Kabarebe, nk'uko nari mbivuze, ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame kubirebana n'ibintu bya gisirikare. nibaza ko ari zo ngingo tugiye kwinjiramo. Banyarwanda rero, Banyarwanda aho muherereye hose, muhawe ikaze, muhawe karibu, tugiye mu kiganiro nyirizina, hanyuma noneho tutangire tubageza icyo abaturanyi cyangwa se abavukanyi bafunze kuvuga idunido. Mukanya rero kashize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari amakuru yabyutse mu masaa tano arengaho n'iminota mikeya, aho igihugu cyacu cyatangaje yuko ikirere cy'u Rwanda cyavongerewe, kikaba cyavongerewe n'indege ya gisirikare. Iyo ndege yashoboye kwinjira mu kirere cy'u Rwanda ntiyarekeye aho gusa, kuko yanafashe n'icyemezo cyo kugwa ku kibuga cy'indege mu minota mikeya irangije ihita ihaguruka. Ibintu rero byatumye Leta y'u Rwanda yongera kugira icyo ibivugaho. Ubwo rero mu kanya kashize ngiye kubashyiraho amajwi makeya, mwihangane gatoya, narimo mbategurira amajwi, ndimo mbategurira inkuru nyiri zina. Mumbabarire gatoya kubera ayo majwi yivanzemo. Ni inkuru mu kanya rero tuvanye ku kinyamakuru kizwi, kinyamakuru mpuzamahanga cya BBC, kigaruka ku byerekeye iriya ndege ya Congo yageze ku butaka bw'u Rwanda, uko umuvugizi wungirije Bwana Alain Mukuralinda yatangaje kino kinyamakuru, ndetse na Congo uko byaje kugenda nyuma y'iki kintu cyabaye. Aha twakwibutsa abadukurikiye yuko atari ubwa mbere, kuko Leta y'u Rwanda yamaze gutangaza yuko iki kintu cyabaye ari igikorwa nanone yise ko ari cy'ubushotoranyi. Ariko aya matangazo agenda agaruka si ubwa mbere, kuko ubushize nanone hari ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda, aho Leta y'u Rwanda yagaragaje uburakari bukomeye. Uyu munsi rero indege ya gisirikare yo yavugira ikirere irangije igwa ku butaka bw'u Rwanda. Kugira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu neza, reka mbanze ntegure Bwana Valentin ndetse na Anicete Karege mbumvishe aya majwi, hanyuma noneho tutangire twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina.
Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ivugereye ikirere cy'u Rwanda mu gitondo kino munsi, eka mbere ikanagwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu burengero bw'igihugu ikaza gusubira muri Congo. Si ubwa mbere u Rwanda na Congo byagirizanya kuvugira imbibe mu gihe imigenderanire hagati y'ibihugu imaze gutosekara. Twashatse kumenya neza amakuru y'iyo ndege, mvugana n'icyegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda, atangura ambwira yuko iki ari ikindi gikorwa kidasomborotso cya Congo.
Ibi bikorwa byo kwiyenza kuko bikomeje mu ntangiriro y'umwaka, habaye ibikorwa byo kurasa u Rwanda inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Abanyarwanda baramenyeshejwe, hari ababikomerekeyemo, hari ibikorwa byahasenyukiye, hari ibikorwa byo kwiyenza, abanyarwanda bahohoterwa muri Congo cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda bakabigizwa, cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese uvuga ngo afite isura y'u Rwanda y'abanyarwanda nawe yagahohoterwa. Ibyo byose ni ibikorwa by'ubusuzuguzi tubona bikomeje, ariko kandi bikanagaragaza ukwivuguruza ko muri disikuru y'umukuru w'igihugu cya Congo. Ijambo ejo bundi yageze ku baturage ye avuga ati bashyize imbere inzira y'amahoro, bashyize imbere diplomasi, nubwo diplomasi n'umwanyeyo mbere y'intambara nayo yaba, ariko hari n'izindi nzira zishinzwe gukorwa zijyanisha ku mahoro. Hari ibikorwa kimwe ibaze igikorwa byo gushyiraho uriya mutwe wa gisirikare, hari imishyikirano cyangwa se imibonanirakorewe mu Rwanda, hari ibyabereye i Bujumbura, ukaba rero ari ukwivuguruza kubona hari ibikorwa bishaka gushakisha amahoro biri mu bikorwa uyu munsi, ariko hagakomeza n'ibikorwa by'ubushotoranyi byo kwiyenga.
Angarutse kuri iyi ndege mwavuze mu itangazo ryasohowe, biragoye kumva ukuntu indege y'ikindi gihugu y'intambara atari indege y'abasivili yoza ikadengana ikinjira mu kirere cy'icyo gihugu kindi ikanagwa ku kibuga cy'indege hanyuma igasubira inyuma. Nta nicyo umudereva wayo mwamubwiye?
Nta cyo umudereva bamubwiye, nta cyo avuganye nabo. Indege yaguye irongera iragenda aho itakozwe, ni ukumenyesha Leta ya Congo, guverinoma ya Congo iki gikorwa irakinishijwe kandi irakeye.
Zagenze gute ngo iyo ndege yemerewe kugwa itasabye uruhushya kuko muri ku bibuga by'indege umengo babanza gusaba uruhushya?
Ntabwo indege yagumisha uruhushya. Iyo ngizi zose rwose byumvikane bisobanuke, ari ngo mpamvu guverinoma y'u Rwanda ishimiye iki gikorwa igihe kimenyesha guverinoma ya Congo kandi nk'uko nari maze kuvuga guverinoma ya Congo nayo ikakemera.
Kuri ubu duheruka ibihugu zombi babiserukiye hari ukuntu basera n'ababwiye ko bahagaritse ibikorwa, ubu u Rwanda na Congo muri kuvugana biciye mu buhe buryo?
Uburyo bwo kuvugana burahari, n'ibyo buze by'ukuba abari bahagarariye ibihugu byombi wa Congo baramuhamagaje ndetse u Rwanda bakamwirukana, ntabwo byasabwe bivuga yuko ambasade zifunze. Ubwo ubwo buryo bwa mbere burahari, hari uburyo bwo kuvugana binyuze ku muhuza, ubwo buryo burakoreshwa ndetse abakabana bagenda bakoresha ibindi bihugu by'ikigega cyacu bya kure. Ubwo buryo burakoreshwa mu gihe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaravuganye n'umunyamabanga mukuru w'umutwe w'abibumbye, uburyo bwo kuganira burahari.
Hanyuma kuba Congo iriko irinjiza ugwaruka imisore n'inkumi mu gisirikare mu ntumbero yo kwitega itana mu mitwe ishoboka n'u Rwanda, kuri Rwanda rwanyu mwebwe muzakira gute?
Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwa Congo n'uburenganzira bwa Congo kugira uburyo bitwara bwo kugira ngo barinde ubusugire n'umutekano w'igihugu cyabo, ariko nk'uko byatangajwe mu itangazo rishize rya guverinoma y'u Rwanda nayo yatangaje yuko ikurikirana umunsi ku wundi isaha ku yindi ibibera muri Congo ndetse n'ibibera mu Rwanda, ku buryo nta cyakorwa ngo kibe cyayitungura.
Alain Mukurarinda ikigira cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Hagataho rero leta ya Congo mu kanya gahenze yasohoye nayo itangazo yemeza ko indege yayo yo mu bwoko Sukhoi 25 atabigwanisha yitwaje yashitse mu kirere cy'u Rwanda itabifitiye intumbero igihe yari mu gikorwa cyo gukusanya amakuru. Itangazo ribandanye rivuga yuko mu gihe Congo ihagaze cyane ku bwigenge bw'ubutaka bwayo ngo ari nako idashobora kubangamira ubw'ikindi gihugu.
Abyumvise Anicete Karege wakurikiye cyane ibikorwa bya leta y'u Rwanda, cyane cyane aho mu mezi ashize uyu mutwe wa Juventus wari umaze gutera cyangwa se wari utangiye gufata ibindiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Wabonye amatangazo y'igihugu cyacu ukuntu yagiye agenda agaruka, ndetse ha itangazo rya mbere nyuma ya bya bisasu byaguye mu Rwanda bivuye muri Congo, wabonaga ko u Rwanda rugeze ahantu mu by'ukuri ushobora no kuba rwatera ku mugaragaro. Uyu munsi umuvugizi w'u Rwanda ari mukuru arindi wungirije mu magambo ye urumva yuko avuga ibintu byinshi bitandukanye, ku buryo umuntu yavuga yuko yavuze ibitari bikenewe mu gihe cyabyo, ariko nanone birimo na kintu kimeze nko gushoberwa cyangwa se nko gutanga abagabo ariko mu buryo bwo kwiheba. Kuko si byumvikana ukuntu umunyamakuru w'umubaza ati indege yaguye ite ku butaka bw'igihugu cyanyu mutayihaye ubwo burenganzira, mwari mubizi arabihakana. Wowe Anicete Karege iyo witegereje cyane cyane iki kibazo ukuntu tumaze iminsi tukivuga neza twagize ikiganiro, ariko uyu munsi noneho kuba iki kintu cyongeye kubaho kidasanzwe aho indege ica mu kirere ikagera nayo ifata icyemezo igakanagira ku butaka ikongera igahaguruka ikagenda, ikintu kiswe impanuka, ariko ku rundi ruhande ukumva ku ruhande rwa Congo urwo rurisobanura urwo ruti twebwe mu by'ukuri ni impanuka yabayeho, ariko twifuza ko ubusugire bw'ibihugu bigomba kubahwa, igihugu kikubaha ikindi kikubaha ikindi. Niyo mpamvu tuvuga ibi ngibi byo ko u Rwanda rudutera, natwe tutifuza yuko twagombye gukandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Usobanura ibi bintu Anicete kugira ngo abatwumva ndetse n'abazadukurikira ikindi gihe bagerageze kumva ibi bintu aho biganisha n'uko bimeze n'uburemere bwabyo. Anicete, ijambo ni ryawe.
Urakoze Benoire. Ka wenda mpere kuri iyo mvugo y'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, yagaragaje mu by'ukuri ubwitonzi budasanzwe tutazi abavugizi ba leta y'u Rwanda, kandi si we wenyine na kira kiganiro avuze tuvugarukeho James Kabarebe babimubajijeho avuga yuko umuntu adapfa gutera gusa ushoze imirwano ko bifite uko bigenda kandi ko utasubiza abantu bose bagushotoye. Urabona rero ko escalade iri mu kuba ituma urwanda rugenda rugira ikintu cy'ubwitonzi kitari gisanzwe. No kuvuga yuko bari abanyekongo barimo berekana imitsi kandi ubundi urwanda rwari rubaziho ubwoba budasanzwe bifite icyo bimaze. Biratuma abanyarwanda bavuga batesa abo bantu ko tubona bariye karungu wa mugani bizagenda gute, kuko burya nta muntu wishimira ko imirwano iba. Intambara ubona yitangiye ntumenya uko irangira, n'abanyarwanda barabizi. Niyo mpamvu batangiye kwitonda ku bwa kiriya gikorwa. Rero iyo ndege yavogereye ikirere cy'u Rwanda abanyekongo ntibabihakana. Njye nabanje no kwibaza ntese wenda samayeri y'ingabo z'u Rwanda kugira ngo wenda abone uko biyenza, ariko urumva ko na Kongo ibyemera igasa n'ibisabira n'imbabazi iti n'impanuka zabaye isa n'iyisegura. Twebwe ntabwo biri muri kamere yacu mu kujya gushotora ibindi bihugu, ariko sinemera yuko ari impanuka. Nuko nyine umaze iminsi babona batangiye kwitoza. Ejo nyine mwabonye za ndege zaje, hari imyigaragambyo y'abaturage no kugaragaza uburakari. Ubwo burakari buvuyemo igikorwa nubwo wenda kitafatika cyane cyo kugira ngo berekane ko nabo hari icyo bashobora gukora. Kiriya ni ikintu cyarakaje Leta y'u Rwanda, kandi biranumvikana nta kuntu bitahira na Kongo isa n'iyabaye nk'ibicu bya gusa yabikoze genyeka ko yabikoze bigambiriye kugira ngo ibyereke. Ni nka kwa kundi kera turi abana ukubagana, hari ubwo umuntu yafataga akantu kakata akagushyira ku mutwe, umwe yafataga akata akagashyira ku mutwe wundi akavuga ngo ngaho kavaneho niwe uri umugabo. Ibintu nk'ibyo byo kwiyenza nibyo biba hagati y'amareta. Njya mbona ibintu biba hagati y'ibihugu nkabona bihuye n'iby'abana neza neza. Bariya rero ni ukugira ngo babereke gusa bavuga bati ntabwo tugifite ubwoba, bibaye na ngombwa twarwana. Kandi koko urabona ko basa n'abiteguye. U Rwanda rero rwatangiye kugenda gahoro, kuko ubundi u Rwanda tuzi uko rusanzwe rwiyenza. Niba rutangiye kugira umutima wo kugenda gahoro wo korohera abandi, icyo gihe biriya bikorwa Kongo imaze mu iminsi byaba wenda bigiye kugira akamaro. Twizere yuko bizagera n'aho bituma noneho u Rwanda rureka gushyigikira ziriya nyishyamba za M23. Ubwo wenda tukaza kubigarukaho mu kanya, ariko kiriya gikorwa nabonye ari igikorwa uburyo mu mibanire y'ibihugu n'igikorwa nka kiriya ni igikorwa gikomeye cyane. Igikorwa gikomeye nizere ko rero bitaza kugeraho wa mugani bihita bishoza intambara. Ibyiza ni uko bitageze aho ngaho. Urakoze Benoit.
Yakoze muvandimwe Anisetirika. Tugaruke ku muvandimwe Valente. Muvandimwe Valente wakurikiranye, wagiye gukurikirana ibintu, ariko noneho kuri uyu munsi by'umwihariko mu minsi yashize humvikanye yuko ikibuga cya Goma kirimo kigwaho indege z'intambara. Amakuru nakomeje kugenda nkurikirana by'umwihariko ku binyamakuru bikomeye byo hanze birimo Ijwi rya Amerika, bavuze yuko mu by'ukuri nibura indege zigera kuri 40 z'intambara ejo zari ku butaka bwa Goma, ariko ubu noneho zisa naho zahavuye ntibazi icyerekezo ziparitsemo. Ariko ejo hari haguye indege zigera kuri 40 z'ubwoko za gisirikare z'intambara. Uyu munsi mu rwego rw'imyitozo, mu rwego rwo kuzenguruka, ntabwo tuzi icyo zakoze, ariko amashusho yagiye agaragara ejo hashize n'ejo bundi nuko indege zakomeje kugenda zizenguruka ikirere cya Goma mu kirere, ku buryo n'abaturage babibonye bakabyishimira, bakanashimira cyane Perezida Tshisekedi ugereranyije n'amashusho twagiye tubona. Si ibyo gusa, iyo uwitegereje kugeza iyi saha ziriya ndege kuba zakanagira kuri kiriya kibuga, ikibuga cy'indege cya Goma cyahise gifungwa na n'ubu ntabwo kirimo gikoreshwa ku ndege za gisivili, bivuzwe yuko abaturage ba Goma badashobora gukoresha kiriya kibuga cy'indege mu rwego rwo kugikoresha nyine nk'abagenzi basanzwe. Ikibuga kiri mu maboko y'igisirikare kandi kirarinzwe.
ibi bije nyuma y'andi magambo tuza kugenda dusubiramo ya perezida wa Kongo n'ibindi byagiye bikurikiraho. Wowe Valentin uri umusesenguzi ukurikiye ibintu hafi by'umwihariko politiki yo mu biyaga bigari, uyu munsi Leta y'u Rwanda kuba noneho ikibuga cy'indege cy'u Rwanda cya Rubavu cyaguweho iyo ndege nyuma yuko iyo ndege igeze hejuru cyangwa se ivogera ikirere cy'u Rwanda, u Rwanda rugakurikiza amagambo kandi indege yaguye ku butaka yamaze kubanza kuvogera ikintu, kuva ngo kuvogera ikirere hanyuma ikagwa no ku butaka ikagenda. Kuri wowe iki kintu tudashingiye gusa ku magambo we na nawe washaka kuyavugaho ya Leta ya Kongo icyo isobanura kuri iyi ndege, wowe wabyakiriye ute, ubibona ute ibi bintu, urabona bisa naho biganisha hehe? Valentin.
Urakoze Benoît. Je nakomeje gutekereza kuri iki kibazo, iyi situation iri muri Kongo muri rusange, igihe wari umaze kuma insanganyamatsiko y'ikiganiro turimo kugirana, nakomeje gutekereza cyane nibaza. Ikintu mbona nuko ibintu biri kubera muri Kongo biragoye cyane kubisobanukirwa no kubyumva. Uraza kumbabarira gatoya nze gusohoka hano kuri iki kibazo cyabaye uyu munsi, ndabigarukaho mu kanya ntago ntinda, kuko yewe ukuntu ndimo gusa nk'ukireba donc indorerwamo nkireberamo irasa nk'isubiza inyuma mu bihumbi 2018 Perezida Felix Tshisekedi atorwa. Wihangane mbivugeho akanya gatoya mu magambo makeya, ntago ndi butinde.
Oya humura rwose, ufite umwanya uhagije.
Mbere yaho gatoya nanone turibukiranya, ngira ngo wenda mwagiye munabikurikira murabizi fact zihari ni nyinshi cyane. U Rwanda rukunze kuvuga ko rufite ikibazo cy'umutwe wa FDLR uhungabanya umutekano wa. Ibyo ngibyo bikaba na n'impamvu cause yo guhora nyine bavuga yuko binje muri Kongo igihe kimwe kurwanya iyo mitwe mu buryo butemewe, ikindi gihe bakahinjira ku bwumvikane bw'amasezerano bagirana na guverinoma ya Kongo. Murabyibuka wenda mbere ku gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila, ndavuga Joseph Kabange, hagiye haba ibintu byinshi, murabyibuka ibyagiye bivugwa za operation kimya ya mbere, kimya ya kabiri n'izindi. Tunibuke yuko IGM donc M23 yateraga bwa mbere mu 2012, nyuma yaho gatoya niba mubyibuka neza hari ikintu cyatangaje abantu. Ndabyibuka icyo gihe hari habaye n'inama igisenyi rwose yahuje ministre niba ari uw'ubutabera, icyo gihe nari nkiri mu Rwanda, ndabyibuka inama yabereye i Rubavu. Hari gato rwose nyuma y'intuza y'ibitero bya M23 no kuyisohora muri Goma bimaze kurangira, habaye inama zitandukanye, haza no kubera inama igisenyi yabereye i Rubavu huza ministre w'ubutabera wo muri Kongo, sinibuka amazina ye icyo gihe. Noneho nyuma yaho ikintu cyaje kugaragara, ingabo z'u Rwanda zavuye muri Kongo. Babone ingabo z'u Rwanda zitashye zisohotse muri Kongo. Noneho abantu benshi bibaza ese zahinjiye ryari, zinjiye ryari? Noneho icyo gihe guverinoma y'u Rwanda nyine yasobanuye ko bwari ubufatanye yari ifitanye amasezerano na Leta ya Kongo. Noneho munuza icyo gihe sinibuka neza situasiyo uko yagenze, sinzi niba iyo situasiyo waba uyibuka Benoît. Niba waba uyibuka icyo gihe guverinoma ya Kongo nta n'ikintu
basa nkaho nta kintu basobanuye kuko urumva igihugu cyari gihanganye na M23 iterwa inkunga na Leta y'u Rwanda ariko agataho ngaho hari ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa ngo by'ubufatanye n'ingabo za FRDC. Ahantu rero ntago nibuka imyaka ntago nabonye umwanya wo kubijyamo kubisubiramo ngo mbishakire ibimenyetso n'ibindi wenda ngo mvuge mu buryo bufatika ndegira mbyereka abantu ariko ni ibintu byabayeho. Icyatumye njyaho ni ukubera iki, ni ukugira ngo njyewe nk'uko ndimo kubireba nse nkumvikanisha ikintu ko buri gihe kuva aho ubutegetsi bwa Mobutu buhirikiwe kugeza ubwo Laurent Désiré Kabila ashwanye na Kampala agashwana na Kigali ndetse akaza kwicwa, Joseph Kabila Kabange nubwo ari umuntu uzwi ko usa nk'uwastabilije mu buryo bugaragara igihugu nubwo za rebellion zitarangiye ariko zisa nkaho zitari efficace ku gihe cya Kabila burya Kongo isa nkaho yari ifite stabilite kandi ikaza gushobora no guhangana n'ibitero bimwe na bimwe nk'ibyo bya za M23 za CNDP n'iki bakaza kubyikuramo neza ariko buri gihe hakaba hari ibintu byihishe, hari ibintu bisa nk'ibyihishe by'amabanga hagati y'abaperezida b'u Rwanda n'abaperezida ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ni video yatambutse ndanayifite muri archive zanjye marerezo manago nigeze nicara ngo bashe gutegura ibintu byose ngo mbizane hano ariko iyo nuza iyo clip ndayifite y'umwaktiviste w'umukongomani ni Kambale ni ndumva ari Kambale yigeze gukora nuza donc ni conference yararimo ari kugaragaza amasezerano ya rwihishwa yabaye hagati ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo n'abacuruzi bo muri za Isiraheli avuga za minere bakontrola muri kariya gace, noneho aza no kuvuga uriya muherwe w'Umunyamerika Howard Buffett arabisobanura neza muri iyo conference rwose arimo abisobanura anabyerekana atanga ibimenyetso bifatika. Uriya muherwe w'Umunyamerika Howard Buffett yagiranye amasezerano na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yo kugenzura igice cya parike ya Virunga ku ruhande rwa Kongo. Noneho waza ukareba hano ndibutsa yuko igihugu cyari gifitanye amakimbirane donc hari ubwumvikane buke hagati ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kuko mu bigaragara mu by'abantu barebesha amaso mu biboneka bisa nkaho Kabila rwose yari yarabashije gufata pozisiyo igaragara ituma aganira mu buryo buresha na Kagame ku buryo Kagame atashoboraga kumutekereza nka wa muhungu yafashe mu 2002 akamutereka ku butegetsi muri kiriya gihugu. Ibyo ntabwo ku gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila rwose yabashe kwiyafirima nk'umuperezida uri mu mwanya we ufite ububasha we, ariko agakomeza hari ibintu by'ibanga bya bindi bitamenyekana. Ubwo ndagaruka kuri icyo kintu cy'ubufatanye bwa Howard Buffett na Kabila, noneho ngaruke mu Rwanda. Mu Rwanda birazwi ubucuti bwihariye bwa Howard Buffett na Perezida Kagame mu 2014 igihe habaga inama ya Assemblée Générale ya Banque Africaine mu Rwanda yabereye i Kigali. Noneho icyo gihe habaye ibiganiro bitandukanye na Howard Buffett baramubajije icyo gihe yari ku ipano imwe n'abitwa ba Mo Ibrahim uri ya muherwe uvuga ko agamije guteza imbere demokarasi muri Afrika no guhererekanya ububasha donc ubutegetsi mu mahoro, l'alternance politique mu mahoro. Nibyo bintu yashyizeho n'ibihembo ashimira abaperezida bamwe na bamwe bashoboye kubikoraho muri Afrika. Biranatangaje kuko ubu ni inshuti magara ya Kagame nejo bari kumwe barahuye baoze babyerekana kuri Twitter za Kagame ko bagiranye ibiganiro bari guseka bishimye hariya muri Sheikh donc habayita mukiriya hariya ari kubera inama ya COP 27 mu Misiri Shamel Sheikh mu Misiri niba ndumva ari iryo zina muri uriya mujyi niho biri kubera bari kumwe noneho icyo gihe muri 2014 bari kuri panel imwe Mo Ibrahim na Howard Buffett n'abandi na Kagame yarahari icyo gihe umuntu rero abaza Howard Buffett uko atekereza imiyoborere y'u Rwanda aravuga ati mu Rwanda mpafite ibikorwa mpafite imishinga mpafite n'ibindi byinshi ariko bihari gusa kubera ko ari Perezida Paul Kagame uhari. Perezida Paul Kagame adahari nta kikorwa cyanjye na kimwe gishobora gusigara mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu biri documented, ntabwo ari amagambo birahari, ni amagambo Howard Buffett yivugiye. Noneho impamvu ngaruka kuri uyu mucuruzi n'ukubera iki. Ni ukugira ngo mbashe gukora iyo connection y'ubufatanye bwe na Perezida Kabila imibanire ya Howard Buffett na Perezida Kagame kandi mu bigaragara ibihugu mu rwego rwa diplomasi by'ubwabyo byasaga n'ibifitanye ibibazo. Noneho Howard Buffett bivugwa ko ntabwo tubizi bivugwa ko no ku ruhande rw'u Rwanda afite kontrole ya parike y'ibirunga afiteho n'amahoteli menshi akomeye uribuka harimo n'imbozi na bya bindi wenda by'ibikorwa agiye yubaka ibintu by'umupaka warakronisha hagati y'u Rwanda na Congo inzu nziza yahubatse niwe wayifinanshije ni Howard Buffett wayifinanshije edaye ni na Kagame wayitashye bari kumwe n'uwo mucuruzi ariko ibyo nyine bikitwa ko bijustifya ko ari uguteza imbere rubanda na bya bindi by'imishinga y'ubuhinzi bafite mu ntara y'uburasirazuba n'ibindi ariko noneho ibanga rikomeye rikaba rishingiye kuri parike y'ibirunga mu Rwanda niba bivuga ouvertement ariko bishoboka donc ari bihwihwiswa ntabwo nabihagararaho ngo mbyemeze bivuga ko n'ubundi no mu Rwanda uriya muherwa ari ukontrola parike y'ibirunga n'ibindi no mu ruhande rwa Congo akaba ari we ukontrola parike zirunga ku ruhande rwa Congo. Urumva rero ubwo bufatanye ayo mabanga n'abacuruzi n'abaherwe b'abanyamahanga ahora hagati y'abakuru b'ibihugu niyo masezerano ya rwihishwa ahora gusha mu bibazo abaturage cyangwa se ibihugu za leta ariko mu by'ukuri hari inyungu runaka ziba ziri kugongana zigateza ibibazo kandi abantu batabizi none ukabona Congo ubwayo ifitanye ibibazo n'u Rwanda ariko abaperezida b'ubwabo bafitanye za akoro secret udashobora gusobanura. Aho ngaho ni naho nshaka gushingira ngaruka ku buryo nuza Tshisekedi yatowe sindambirane muze n'ibiba birebire umupe nta kibazo ndibwira ko mumurikiye.
Humura rwose komeza fata ijambo kuko abadukurikiye byari byose barakurikira ubwo nimbona ari ngombwa ndaza kumusaba aho umva bikwiye ariko komeza.
Okay, reka nihute ne kwizimba cyane mu byo mu magambo ndagaruka noneho kwitorwa rya Perezida Tshisekedi mu 2018. Mu bintu byagaragaraga urabizi yuko amatora yo muri Congo uko yari ameze Kabila yashatse kugerageza kureba uburyo ubutegetsi yabusigira mu maboko mwizerwa we Ramazani niba ari Ramazani sinibuka izina rye bibi ariko bikaza kwanga noneho nyuma abonye yuko donc turabizi yuko bakisekede uriya wari Dirikabwe wari umaze igihe afunze ba Moise Katumbi sinzi n'uriya Martin Fayulu baje gusa kugira ibintu by'ubwumvikane bwabereye niba Dejvar niba sinibuka Lono y'umujyi mu Busuwisi noneho baza kwiyemeza kumvikana ko bareba uburyo bitangamo umukandida umwe ariko aciye akanya gato Tshisekedi n'uriya Dirikabwe we uriya warufunze ayo masezerano bayavamo ariko mu kuyasohokamo tubyibuke neza ko Martin Fayulu niwe wasaga nkaho donko niwe wari umukandida favori mu maso ya donko y'abanyaburayi n'abanyamerika rezo occidental donc lo candidat favori yari Martin Fayulu mubyibuke neza yuko hamaze no kuba n'impaka mu by'amatora umuryango ari Union Européenne ari na Union Africaine byose byari donc bagiraga vote ko bavugaga ko habaye ubujura bw'amatora kandi ubona yuko tendance ari uko bari inyuma ya Martin Fayulu twibuke ko icyo gihe Perezida Kagame ari we wari Perezida wa Inyo donc wa iriya nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika niwe wari Perezida wa summit le sommet des chefs d'état de l'Union africaine niwe wari Perezida wa noneho Kabila agirana ubwumvikane n'amasezerano tutazi uko ateye na Tshisekedi ariko en principe kizwi cyo nuko Kagame ubwe iryo banga rya Kabila na Tshisekedi ntago yari kure yaryo yarari ariko akiyaranja nk'umuntu uri muri nka Perezida uri muri Union Africaine kandi nk'umugabo n'ubundi usanzwe aseriva les intérêts z'abanyaburayi n'abanyamerika yipozisiona en faveur donc ku ruhande rwa Martin Fayulu bigaragara ko mu bigaragara nawe ko yari ashyigikiye Martin Fayulu buriya jyewe ni nayo mpamvu kenshi iyo njya ndeba Martin Fayulu ibyo avuga n'uburyo akontesta n'uburyo yigaragaza ukundi n'ubundi nawe yaza kuba ari we Perezida uyu munsi aba ya monde occidentale yirirwa akonda navuga ukundi ntago aba bikora kubera ko ubundi niwe bashakaga me erezoma cyangwa se marerezoma simbizi uko nabivuga Tshisekedi aba Perezida ku mbaraga no kuri manevre za Kabila amaze kuba Perezida nta kundi ni nacyo jyewe mera wumvuga ko Kagame atari kure yabyo icyakurikiyeho niki lefe zabaye n'izi nuko Kagame yakoze ibishoboka byose Kabila nani Tshisekedi akimara gutorwa ahita yitabira inama ya Sommet ya Union Africaine ahita atorwa kuba Perezida Vice Perezida wa kabiri w'iri ya Sommet ya Union Africaine none bahita banavuga yuko ari uzahita aba Perezida wa Union Africaine muri manda izakurikira asimbuye uyu Perezida Ramaphosa yasimbuye uriya wo mu Misiri nuza Sisi General Marshal Sisi niwe yasimbuye izo ni manevre Kagame yamukore ikindi kintu gikomeye abantu batabo buriya hari ikintu kitwa IPAC muri Amerika gikomeye Kagame yari yaranje akora ibishoboka byose amubonera audience muri IPAC IPAC ni nka komite y'abayahudi ni komite ikomeye cyane y'abayahudi bafite uruhare muri politike mu bucuruzi mu biki byose hariya muri Amerika ni komite ikomeye cyane y'abayahudi Tshisekedi abona audience muri IPAC ni ukuvuga yari arimo amwintroduiza muri ya monde donc muri ya lobby amukorera la lobby muri ya monde ikomeye cyane nyine y'abadesideri bano ku isi babandi bakorera ni mu mabanga akomeye n'iki ntacyo atakoze Kagame nyine nk'umuntu we kuko njyewe njya mvuga yuko ari mentor wa Tshisekedi niwe mentor we amukorera donc c'est son pare amukorera ibishoboka byose amwinjiza aho ngaho noneho uyu munsi rero bihagaze gute jyewe uko mbibona uyu munsi bihagaze gute nk'umuntu wese w'umuprezida wese abakeneye ubwisanzure ntago surtout muri Afrika wenda abazungu bajya bahaka cyangwa se bakomeza gufata nk'abana babo abakuru b'ibihugu byo muri Afrika nka kwa kundi Macron iyo yahuye n'uriya muprezida wo muri Cote d'Ivoire kandi amurusha imyaka myinshi ariko ubona uriya muprezida wo muri Cote d'Ivoire ugira ngo aba yabaye petit garçon wa Emmanuel Macron kandi aramubyaye mu myaka donc abanyaburayi n'abanyamerika bajya babikora ku baprezida ba Afrika ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe ko umuprezida wa Afurika nawe yakwitwara nk'umuntu nkaho afite umuhungu ashobora guhamagara mon fils ntabwo bishoboka muri Afurika. Donc Tshisekedi agomba kuba yarageze aho ngaho nawe agashaka gusa nk'uwipakurura icyo kintu Kagame yamushyiragaho nko kureba ko ashaka kumukoresha ibyo ashaka kumuha amategeko ya naya ashaka kumukoresha ibi n'ibi nkako akundi mbese Kabila yamwikuye aho rero jyewe niho mvuga ko hatangiriye ibibazo ariko uko bimeze kose jyewe indorerwamo mbireberamo shobora kuba nibeshya atari byo ariko jyewe niko ngerageza kubifata aba bagabo bombi Tshisekedi na Kagame hari ahantu bagihurira ku bametre babo bakuru iyo mvuga bametre babo bakuru ni bashebuja bo mu bihugu bikomeye donc bifite imbaraga nyine le monde occidental nibo babaha amabwiriza nibo babateretseho nta kintu Tshisekedi ashobora guhindura kuri gahunda ihari yewe niko mbifata impamvu mbivuga ni iyi uyu munsi nureba uburyo Perezida Tshisekedi arimo yitwara mu kibazo cya Congo biragaragara koko arimo arahaguruka aramobiliza igihugu arimo arakora ibishoboka byose arimo arahura n'abakuru b'ibihugu bitandukanye arimo mu bigaragara mu byo tubona biragaragara ko asa nkaho ari active ariko hari ikintu gikomeye cy'ingenzi dushobora kwibazaho muri iyi minsi Congo iri muri SADC ntago tubona impamvu SADC isa nkaho iri uyu munsi iri désengagé mu kibazo cya Congo ntago biri kugaragara ni ukubera iki SADC kandi SADC ifite ibihugu bibiri bisanganyweyo ingabo muri kiriya gihugu ariyo Afurika y'Epfo ifiteyo ingabo Tanzania ifiteyo ingabo abo bose ni aba members bo muri ba SADC kandi tuzi ko ari nabo bagize uruhare rukomeye cyane mu 2012 mu gusenya umutwe wa M23 ibyo bihugu bibiri Afurika y'Epfo na Tanzania nibyo byagize uruhare mu gusenya uriya mutwe ariko uyu munsi tendance tubona ntago turi kubona impamvu cyangwa se abantu bashobora kwibaza impamvu Tshisekedi asa nk'uri kwidezangaja muri SADC ni ukubera iki kandi SADC ifite n'ibintu basanzwe bakora mu mikorere yabo za force d'interposition n'ibindi byose nk'ibyo bakoze hariya muri Mozambique n'ubwo u Rwanda murabyibuka u Rwanda rujyayo ko habaje gusa nk'aho bahangana na SADC itabyumva ukuntu igiyeyo n'iki ariko igihugu ni souverain Mozambique yakira ingabo z'u Rwanda iragira ariko hari habanje kuba ikibazo noneho ndewe rero aho niho mvuga ni harimo ibintu dushobora kuba tutazi za izindi nyungu zikomeye dushobora kuba tutazi impamvu ni uko Perezida Tshisekedi aracyaririye ku nyungu za bashebuja bamufashije kugera ku butegetsi kandi baramurinze ikindi cya kabiri abantu muri surejo ibihugu byegeranye na Congo urafata u Rwanda urafata u Burundi ufate nubwo bidaturanye ariko Kenya nayo iri mu karere kamwe Uganda nayo iri mu karere kamwe cyane cyane ko bose ari ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba noneho ukareba uburyo ibyo bihugu biri kwitwara muri iki kibazo nabyo bigaragazamo ikindi kintu gikomeye tutazi sinzi reka ne kuvuga ibintu byinshi wenda ni seti turi kumwe nawe Benoit niba ari indi input ikindi mwakongeraho noneho nze kongeraho gukomereza wenda nyuma mumaze kuvuga n'iki ntago nirengagije cya kibazo cy'ibyabaye uyu munsi ndibuze kukigarukaho ariko sinzi niba ibyo mvuze wenda ari ukundi mwabi icyo mwakongeraho se cyangwa se icyo mwakosoraho n'iki kugira ngo ne gukomeza kuvuga cyane wenda nze kongera kugarukanya
urakoze Valentin ntabwo ndi wite nkurekura aka kanya mbere yuko ngaruka kwa Aniseti mu by'ukuri birumvikana ko hashobora kuba hari amasezerano yabayeho adasanzwe hagati ya Tshisekedi na Perezida Kagame wenda n'uwabihakana yahera ko mbere yuko Tshisekedi afata ubutegetsi hari imitwe y'inyeshyamba yagiye iraswa hari ibyagiye bivugwa yuko hari umutwe wa
wavugaga ko ari P5 warashwe birangira mu byukuri uwo mutwe ukuweho. Si byo gusa, hari bamwe mu bangabo za FDLR bafashwe bazanwa ku butaka bw'u Rwanda, n'amafoto yagiye bigaragaza yuko Kisekedi yagiranye ubushuti budasanzwe ndetse na perezida w'u Rwanda yasuye kiriya gihugu cya Congo. Wabonaga ko mu by'ukuri hari ikintu gikorwa ndetse no muri disikuru ya Kisekedi yabaye nk'ubisubiraho. Ariko reka noneho ngaruke ku kibazo nshaka kugira ngo nanone usobanurire abadukurikira. Valentin, utekereza yuko aya matangazo arimo atangwa ku mpande zombi, haba kuri leta ya Congo ndetse na leta y'u Rwanda, ibikorwa by'ikoko ari by'ubushotoranyi? Congo ivuga yuko ingabo za M23 zidahari, ahubwo ari ingabo z'u Rwanda ziri mu gace zigaruye bimwe mu bice by'igihugu cya Congo, cyangwa kuba uyu munsi u Rwanda rudekara ko hari ibisasu bigwa ku butaka bw'u Rwanda bikagira ingaruka ku Banyarwanda bamwe bikabagiraho ingaruka bikabarasa birumvikana cyangwa bikangiza ibikorwa by'amagendero y'Abanyarwanda, kumva ko uyu munsi indege y'igihugu cya Congo ivogera ikindi gihugu cy'u Rwanda ikagira ahigwa ku kibuga amatangazo akandikwa, utekereza ko ibyo bintu bishobora kuba hari ikintu bihatse bihishe ku zihe mpamvu umunyarwanda ushobora kuba wumva kino kiganiro cyangwa se wumva ururimi rw'ikinyarwanda wumva bino bintu yakwemeza ko wenda hari imikino duhishwe ku rundi ruhande? Bwana Valentin, mbere y'uko njya kwandika
ndakomeza gushimangira yuko iki kibazo cya Congo ni ikibazo gikomeye cyane kubasha kugisobanukirwa, kugira ngo umuntu abe yabanza yabasha kucyinjiramo nyine ni ukubanza kureba muri izo mpande zose, donc mu nguni zose. Ubwo jyewe nanavuze sinzi wenda uko mu kinyarwanda umuntu yabyita, ni ukureba uko geografi politiko strategike y'iki kibazo iteye. Nta hantu na hamwe hasigaye, nta nguni n'imwe abantu basigaje. Impamvu ni iyi: Congo Kisekedi afite amatora vuba hanga, sinzi ukwezi azaberamo niba ari uyu mwaka cyangwa niba ari umwaka utaha, ndetse ni umwaka utaha. Kandi urabona aho iki kibazo cya M23 gitangiriye, iyo ni wenda reka mvuge ko ari aspect imwe muri nyinshi zishobora kuba zihari umuntu ashobora gufatiraho. Aho iki kibazo cya M23 gitangiriye, amajwi yose y'abakongomani, abanyepolitike, abaki bose barimo bariranja inyuma ya FRDC, ndetse bamwe bakavuga yuko nta n'indi solution isigaye uretse gutera u Rwanda, guhangana n'u Rwanda byeruye. Noneho ni ukuvuga ku bwanjye, niba Kisekedi yaba ari gukina ikarite y'intambara na bashebuja kugira ngo abashe kuguma ku butegetsi, yaba yaramaze kugusha mu mutego abanyepolitike n'abandi ba opposition n'abanyepolitike ba opposition bose, yaba yaramaze kubagusha mu mutego byararangiye. Kubera iki? Kubera yuko ubu bose barangariye ku kibazo cya integrite, cyo kurengera ubutaka bwa Congo, cyo kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo. Ibyo nibyo biri bari kuvugaho, n'abashobora kunenga guverinoma baba barimo bayinenga kubyidakora, ariko ubu bose lo langage ni imwe ku banyepolitike, societe civile, mu nguni zose z'ubuzima bw'igihugu bose barangariye ahantu hamwe. Kandi amatora ari ejo bundi, ba Martin Fayulu bose ejo bundi yari ari kuri RFA aho ngaho mu Bufaransa ari gutanga ibiganiro n'andi bose yirirwa agenda. Bose ni ukureba ubusugire bwa Congo. Congo igomba kwidefanda, Congo igomba kwihagararaho. Ejo bundi mu ijambo rye Kisekedi aravuga ati dufite alternative ebyiri, diplomatique et militaire. Militaire kandi ni ugutera u Rwanda natwe tukarutera, ariko ntago iyo ngiyo turayevariwa ntago turagera aho tuyevariwa turacyari kwevariwa alternative diplomatique turacyari kugerageza ibiganiro turebe ko ibibazo byakemuka aho ngaho ni nawo yahisahera atangaza ikintu cya mobilisation civile donc barimo bararora barimo barafata abantu bose babajyana abo bajyana mu gisirikare nabo barimo kujyana mu byo bise le groupe de vigilance mu gihugu sirituwari ya mu burasirazuba bwa Congo nibyo bihari urumva rero ku ruhande rumwe ibintu by'amatora barangariye ahantu hamwe ubu Tshisekedi ni nk'intwari y'igihugu irimo kurwana ku busugire bw'igihugu twabifata nka biriya byo muri Ukraine uriya mu president ni corruptible ni umuntu uriya Zelensky ni umuntu uri muri raporo zikomeye zasohokaga za Transparency International n'ibindi n'andi maraporo biriya bya Panama Papers bose bavuga uburyo ari umuntu wiba amafaranga y'igihugu adeturuna ibinyamakuru bya hani burayi byose byirirwa bimwandikaho ariko aho iriya ntambara itangiriye kwa kundi nyine yiyempoje akigaragaza akanga no guhunga akaguma mu gihugu n'imyambarire yaho atacyambara costume no kujya imbere y'igihugu abaturage bose bamubona nk'intwari y'igihugu n'iki nk'intwari iri kurengera igihugu nguko uko Tshisekedi arimo kugaragara ku buryo habaye n'amatora biranagoye kugira ngo hagire umunyepolitike mu mwanya bamaze guta ushobora kumuhagarara imbere yewe ku ruhande rumwe ushobora no kuvuga kubera yuko nge ndacyemera rwose ndacyemera yuko byanze bikunze hari za alliance zitaracika ziri hagati ya Perezida Tshisekedi n'abashebuja bo mu burengerazuba bw'isi ari nayo mpamvu kuko ni ibintu tumenyereye gusakrifia ubuzima bw'Abanyafurika ntabwo ari igitangaza kuba Perezida batuyoboye gukina ikarte y'intambara birashoboka noneho wenda nagaruke hahandi wavugaga kuri cya kibazo cy'ibyabaye uyu munsi indege yagiye yagurutse ikagwa ku butaka bw'u Rwanda ni gute indege ishobora kugwa ku kibuga cy'indege itahawe autorisation reka tuvuge wenda ko yaguye ku mbaraga ese ko yahaguye hari uburyo bwose bwo kuyitangira noneho ni indege y'intambara ni iki cyateye ingabo z'u Rwanda kuyireka harimo ibintu bimeze nka distraction ukuntu byo kurangaza abantu umuntu adashobora kumenya ejo bundi Kabarebe uziko bamaze iminsi bavuga uribuka igihe bateraga bari bateye ni igisasu cyaguye mu Rwanda n'iki reponse y'u Rwanda yabaye bagafata n'abasirikare ba Congo bakaza kubasubiza n'ibiki byose byabaye mu gihe cyashize ejo bundi abakongomani bakorera imyigaragambyo kuri frontiere y'u Rwanda batwika amadarapo batera amabuye mu Rwanda Kabarebe baravuga ati no ntabwo umusazi yasara ngo nawe usare ntiyagutera amabuye ngo nawe umusubize twebwe turwana intambara strategique twateguye n'iki ubwo bwitonzi bw'u Rwanda bwo kudakora reaction bwo kutagira gute bushingiye kukibwitwe kandi basanzwe bavuga yuko kongwi bashotora noneho nta nubwo ari ukubateza ntabwo ari FDR yinjiye noneho hari n'ibikorwa by'ubushotoranyi kuvogera ikirere noneho n'indege y'intambara ikaza ikagwa ku butaka bwawe ukayireka igasubirayo ibyo bintu ku bwanjye harimo ikintu cya distraction cyo kurangaza aba bantu njyewe niko mbibona ndahamya ku bwanjye mu myemerere yanjye ko bafitanye amasezerano ubwabo bahuriyeho bazi n'imikino barimo gukina aho njyewe niko nshobora kubyinterpreta
urakoze Valentereka noneho simbuke gato ntabwo nguciye mu ijambo ufata akaruko gato ngaruke kwa Aniseti ikarege Aniseti wumvise umuvandimwe Valenti ibisobanuro bye byimbitse yinjiye mu mizi ikibazo ko kiyatangiye aho kigeze n'uko kimeze uyu munsi ndetse anatugaragaza ko mu by'ukuri hashobora kuba hari amasezerano ari hagati y'abagabo babiri cyangwa se ibihangange bikomeye ku isi bifite ibyo bishaka kugeraho iki kintu sinzi Aniseti niba wemeranya na Valentin cyangwa se wenda nawe ufite ukuntu byumva reka wenda nse nusubire inyuma gatoya kugeza uyu munsi igihugu cya Congo kimaze kugira impunzi nyinshi zahunze
abantu benshi barimo barapfa kubera intambara ihariya aho Kongo ishinje u Rwanda ku mugaragaro yuko byukuri M23 ifashirwa n'u Rwanda ko nta bushobozi ifite ndetse imuduke z'akanama ka ONU zikemeza neza zidashidikanya ko mu byukuri u Rwanda ruri inyuma yuriya mutwe wa M23. Si ibyo gusa Aniseti ushobora kubona kurikirana ejo ku cyumweru ndibaza ku cyumweru ejo hashize kuri televiziyo Rwanda hari ikiganiro cyahoze cyatambutseho icyo kiganiro cyavugaga kiti ese ikibazo cya RDC n'u Rwanda biracyafite igaruriro ubwo aha bibazaga kuri ibi bibazo bikomeye biri hagati y'u Rwanda icyo ni ikiganiro cyanyuzeho kandi cyatumiwemo abagabo barimo uwahoze ari profesori nako ambasaderi Joseph Usengimana uyu ni umuntu inararibonye maze igihe kinini wakoze muri ya leta kuva inkotanyi zafata ubutegetsi nyango yabayeho na ambasaderi muri Ethiopia niba nibuka neza yarafatanyije na Maitre Evode Uwizeyimana uyu nguyu ni senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ni ikiganiro bamutumiyemo aha rero icyo nshaka kuvuga ndimo ndashaka kwerekana ukuntu u Rwanda rushobora kuba nuko Valentin abivuga niba hari amayeri gutumira abantu bantu njye kugerageza gusa n'ufata akantu gatoya ukunze noneho nurangiza ugahuze n'itangazo ryasomwe na Ale Mukuralinda wibaze guterana amagambo kuri ibi bintu wibaza amagambo yo kwagresa usangwa abamwe mu bategetsi b'igihugu kimwe n'ikindi bagerageza kwataka abayobozi b'igihugu ukibaza iryo teshanya agaciro niba rishobora kuba rifitemo ikintu rihishe ku giti cyanjye bikancanga numva nabariza umuntu urimo udukurikira cyangwa se uzadukurikira kuri iki kintu Aniseti reka nkumvishe cyangwa se nsubire mu magambo ya Maitre Evode Uwizeyimana aho yagize ati muni mu kinyamakuru cya Leta y'u Rwanda aho nabisomye Maitre Evode yagarutse kubi reka mbisome Maitre Evode yagarutse ku biherutse gutangazwa na Kisekedi aho hamagarira urubyiruko kwinjira mu gisirikare no kuruha intwaro avuga ko ibi nibyo bishobora kuzamuganisha mu byaha by'intambara ati ibi bintu ntaho bitandukane na bya bintu bya milice udutiko tw'abarwanyi kuko iyo arimo guhamagarira ahamagarira abantu mu kivunge yinjiza abantu b'amabandi babajura kandi bene uwo muntu iyo umuhaye intwaro ikintu cya mbere akora n'ukwikenura no kumena amaduka akomeza avuga ko ibikorwa by'urugomo biri gukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda bishobora kuzavamo ibyabyi bihanwa n'amategeko mpuzamahanga ati ziriya mbwirwa ruhame Tshisekedi arimo gukora nge nubwo yewe sinatinya kuzita yuko ari imvugo rutwitsi Aniseti Karege urumva amagambo y'umusenateri wize amategeko uza amategeko utinyuka akavuga yuko amagambo ya perezida w'ikindi gihugu ari amagambo rutwitsi kandi uwo perezida wahamagaye urubyiruko kujya mu ngabo z'igihugu cyemewe akavuga yuko abo bantu bahamagawe ari amabandi n'abajura wowe ku giti cyawe ese waba wemeranywa na Valentin kuri icyo kintu cyo kuvuga yuko hashobora kuba hari ikintu kidasanzwe gihishwe hejuru y'ibyo ngibyo umaze kumva Aniseti Karege
koze cyane Benoît ikibazo cyawe kirimo bibiri mu by'ukuri kukomereye ku cyo Valentin yavuze ibyo yavuze kandi yakoze development yumvikana navuga ko ari na convaincant nuko yagaragaje yuko mu by'ukuri yatangiriye no kujya ku butegetsi bwa Tshisekedi ko habayemo ibintu byinshi bya deal umuntu yavuga na Kagame akaba yarabafite mu ruhare kuko wa mugani ntabwo Tshisekedi ko bivugwa ntabwo yatowe hari hatowe Martin Fayulu ariko niyo nasobanura ko niyo Martin Fayulu atorwa nawe wenda hari andi manyanga yari kuba kubera ko urumva baba barinze ikintu cy'amatora y'abaturage bagiye mu zine filiwansi nicyo kibazo rero cyahariye muri Kongo wenda nubwo tugira mu Rwanda umuntu utubangamiye wangamiye demokarasi ariko nibura nk'abanyarwanda afite uko yaranja akaba afite nawe ariko n'abanyamahanga amatwempuza no kubivugaho kuvuga rero ko ubu ngubu aho bigeze wenda babumvikana niho wenda tanunyuranya na Valentin gatoya kuko Tshisekedi yagezaho abona wenda izindi alliance ariko akanga cyane cyane agasuzuguro kuko hari igihe umuntu mwibuke yuko na Joseph Bambe na Laurent Désiré Kabila yagiyeho ejo twari turimo gusobanura ko ari Museveni wamushatse akamushyikiriza Kagame bagashinga FDL bakamujyana ariko yagera akabona ibintu bamusaba ari ibintu impossible nibwira ko na Tshisekedi ari uko byagenze hanyuma ubu ngubu akaba arabonye yuko atashobora gukomeza kwemera ko gasuzugwa njyewe rero nkeka yuko wenda bata ubumwe muri kiriya kibazo wenda ngo baducenga ariko ahubwo nkibwira ko aho ngaho niho ngaruka ku ruhande rwa Valentin uko baba pare babo bagihari bafite uko bazabyaranja wenda intambara n'ibi bakaza bakavuga bati muze mwicara nk'uko bigenda hagati y'u Rwanda na Uganda kenshi muzi ko bibuka bigeze ku kibazo gikomeye cyane hagati y'u Rwanda na Uganda amanuka umudamu mu Bwongereza ubwo twaga Creshot niwe waje gukemura ibyo bibazo arabahuza barongera barumvikana wenda nyuma barongera barashwana ariko nabariya nkeka ko nibo bafite abantu bahuriraho Valentin yabuze bisobanura neza bafite abantu bahuriraho n'ubundi bazaza bababwira bati muve mwayo kuko bo bakeneye gusova intere zabo kandi intere zabo ni hariya muri Kivu ntabwo bakwemera ko haba imirwano ikarishye cyane ino fa ni hari nungu birakarishye ariko ibihugu byombi bigiye kurwana bagafunga imihanda n'iki ntago babona uko bakomeza gusahura Kongo nibwira ko bitazagera ariko wenda nshobora kwibeshya ubwo mwaza kugira icyo muvugaho ariko ibyo ni ibindi hanyuma rero kuri iki kibazo cya kimvugo za ivuduringi ya mana ikibazo nuko tugiye gukomanta ibintu n'uwabivuze azi yuko atari byo uko evode yize amategeko arabizi urumva kuvuga ko abantu ugiye gushyira mu gisirikare bashobora kuzakora ibintu by'ubuvandi nuko anticipa deja ni ukuvuga ko ushobora kureba umuntu hariya ibyo byajyaga biyeho kera ngo muri kiriminoloji hari umuntu wajyaga abikora akakureba ukusa akavuga ati wowe uri umunyacyaha potansiyeli ni ukuvuga urareba abantu ngo barora mu gisirikare ngo bariya ngo bazagenda ngo basahure warese bakazabikora noneho ukavuga uti abantu yashyize mu gisirikare barasahuye cyangwa bakoze ibindi byaha kuki wanticipa ukavuga yuko hari abantu bazajya gukora ibyaha kandi batabikoze ntabwo ushobora kureba umuntu kubera uko asa kubera uko ateye kubera ubukene bwe cyangwa se kubera sompase niba ufite uko yumvikanye n'amategeko akaba noneho yaragarutse mu buzima busanzwe ngo uvuge ngo uriya n'umushyira mu gisirikare ngo azaba derenka kubera iki apfa kuba gusa yinjiye mu gisirikare ku buryo bukurikijwe n'amategeko mobilisation nkabe yavugaga ngo hari ibyo Kabila yavuze Kabila Tshisekedi nta hantu yigeze guhamagarira abaturage kwica abandi ahubwo mukuru arinda bisobanuye neza wavuga ati biriya bikorwa byo kuzana indege mu Rwanda zinyuranye n'ibyo Perezida wa Repubulika yavuze ko nta hantu yigeze na hamwe ahamagarira abaturage kwikoma abandi ahubwo yavuze yuko bashaka diplomasi ko bashaka ku bihugu bikomeza kubana ariko avuga yuko niba ngombwa intambara izaba kuvuga rero ngo noneho ngo nabyumvise biriya bintu bya Evode Uwiringiye Imana ndavuga nti nuko nyine nubivuga azi yuko atari byo ntabwo nakurikiye neza imvugo wahoze uvuga Joseph Nsengimana buriya abaye na ministre ni umuntu w'umuprofesseur d'université ukomeye ariko iyo bagiye kuvuga hariya nawe urabizi uri mu Rwanda hari imvugo ukoresha hari n'izo wevita nicyo kibazo niyo mpamvu wenda tutatinda ku bibintu ariko ikibazo gihari cy'umubano w'u Rwanda na Congo u Rwanda rurimo kubona ko amazi atari cyari ya yandi tugomba rero guhindura umuvuno bakumvikana na Congo ubya bakareka gushyigikira M23 ubya akazabimirwano ariko nkuko navugaga hazaza babapare babo hejuru baze bongere babahuze gusa ikibazo tugarukaho twavugaga neje Benoit ikibazo n'abaturage hazaba habuze abaturage bapfuye kandi n'ubu ngubu abantu ntibagihahirana ntabwo uko abanyegoma bahahiranaga n'abanyagisenyi ntabwo ariko bimeze ubu ngubu kubera tension kandi ziterwa n'abantu bahora badestabiliza akarere ndumva ntashaka gutinda ndibwira ko wenda sinzi niba nashije ikibazo utanyuzwe wambwira wenda nkagira icyo nongeraho ariko ndumva nareka Valentin ndiye ndifuza ko Valentin akomanta cyane kuri aya magambo ya Vodu wigira Imana kuko Valentin ni umunyamategeko yagira icyo abivugaho cyane kuko hari ibyo umuntu avuga ukumva ubuzaho ubihera urakoze
akoza ni seti kareye reka yingingo ntabwo ari ingingo yoroshye kuyivugaho ikibazo cya Ventura n'u Rwanda ndetse umubano w'u Rwanda na Congo ni ikintu kirekire cyane gishobora gufata amasaha menshi ariko twihuta avante ari amagambo ya Evode Evode ni umuntu mbyukuri uza amategeko uzi imvugo nka ziri icyo zishatse kuvuga ndetse ni nazo yashatse kwibandaho ko imvugo zigeze gukoreshwa mu mateka y'umubihe byashize avuga agaruka ku Rwanda uyu munsi ashobora kuba izo mvugo zirimo zikoreshwa na Perezida Tshisekedi zishobora kuzamubyarira ibyaha by'intambara ndetse no kwibasira bamwe mu banyarwanda b'ubwoko bw'abatusi ngo bari muri kariya gace bashobora kuzagirwaho ingaruka n'amagambo ye ibyo bintu bihurira hehe ubyumva ute urakurikirana ibyo ari byo byose ijambo rya Tshisekedi wararyumvise amagambo ya Evode wayabonye wayumvise wagerageza gutanga umucyo kuri iki kintu noneho tugana kuri iyi ngingo twisoza ariko hari icyo nifuza kongera kubaza mbere yuko nurangiza ibintu iryo jambo rya Evode uko yarivuzeho Valenti
we urakoze Benoit njyewe ibyo Evode yavuze nta kintu kinini nta nubwo byantangaza kuko urumva umuntu uri mu Rwanda niba Radio Rwanda yamutumiye n'uriya Professeur Nsengimana ngo bajye kuri Radio Rwanda kuvuga ku kibazo cya M23 cyangwa se n'ikibazo muri rusange cyo muri Congo amagambo ijambo rya Perezida Tshisekedi n'ibindi yagombaga nyine gukora ibishoboka akavuga ibyo ikigali bashaka kumva cyangwa kubwirwa kuko ntago afite ubushobozi ndavuga ubushobozi intellectuel capacity intellectuel yo arayifite ariko ntago afite ubwisanzure bwo kuza ngo akore isesengura ryimbitse nawe nkuko abibona noneho ngo abivugire hariya bicishe ku miyoboro ya Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda nibishoboka donc we yagombaga kwiyaranja akavuga kuko uriya ikibazo muri za dictature aba dictateri bakunda abababwira ibyo bashaka kumva abanyarwanda baca umugani bakavuga ngo ukuri kutazakwicisha uraguhakishwa kuriya niko kuri yagombaga kuvuga nibyo yagombaga kujya hariya akavuga ariko se mu by'ukuri ibyo yavuze nibyo birashoboka turabanza tutanagiye kure turahera ku gihugu cy'u Rwanda inkotanyi zitera mu 1990 murabizi yuko zateye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990 ku itariki ya kane n'itariki ya gatanu mu gihugu hafi ya cyose hafashwa abantu bo mu bwoko bw'abatutsi baregwa cyangwa se bakekwaho kuba ibyitso by'inkotanyi ibyo ni ibintu byabaye habaye amaraporo atandukanye y'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu habayeho yewe na za commission d'enquête internationale zabayeho cyane cyane muri biriya bihe by'imyaka yo muri 1992 ku bintu igihe habaga ibintu by'icwa ry'abaturage bo muri za Bugesera na hariya muri za Bigogwe habaye ni commission d'enquête ariko iyo commission d'enquête bakoze
cyane cyane no ku bintu byo mu magereza ifungwa ry'abantu bitandukanye bagaragaza ko ibyo bikorwa ibyicwa byo by'abantu byo nago mbigaruka ariko ku bijyanye n'ifatwa ry'abiswe ibyitso bo byagaragaje ko habaye ihutazwa rikomeye cyane y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imiburanishirize yabo mu nkiko za gisirikare n'ibindi ariko icyo nshaka kuvuga niki nuko kugeza n'uyu munsi nta hantu na hamwe bazakondana na FPR muri retorike zabo wenda bashobora kubivuga ko ari umugambi wo gutoteza abatutsi nk'uko byahereye muri nk'uko bajya basobanura ya pura yabo ngo donc muri ya narrative yabo ko abatutsi bakorerwaga itotezwa ari umugambi wo gucura no gutegura genocide n'ibindi kwa kundi FPR ijya ibisobanura ariko nta muntu nta ofisiyeri n'umwe haba n'uwo mu rwego rw'ubucamanza haba n'uwo mu rwego rwa politiki mu byaha wigeze aregwa ibyaha byo kugira byo guhutaza abantu kuko yabise abagambanyi nta bantu bigeze babiregwa barezwe ibindi byaha birahari amategeko asobanura akagira uko abiteganya ariko spesifikoma ikijyanye n'ifatwa ry'abantu biswe ibyitso ntago icyo kigeze cyitwa nta hantu na hamwe kigeze cyitwa icyaha gishobora guhanirwa n'amategeko donc mu byaha bigize genocide icyo ngicyo nta hantu ushobora kugisanga impamvu ntanzura urugero ni ibikorwa bibi nabivuze nanjye ndanabyemera ko byari ibikorwa bibi gufata abantu mu kivunge gusa kuko gusa ubakekeyeho kuko ubabonye ko ari abatutsi ugatekereza yuko bashobora kuba bafitanye isano n'inkotanyi ukabafunga mu kivunge gutyo nta nkete nta bindi bamwe bagapfiramo abandi bikagenda nabi bagakuramo n'uburwayi n'ibindi byose bibi ibyo ni ibikorwa bibi imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yarabyamaganye bikomeye ariko nanone mu bihe by'intambara mwene ibyo bikorwa nanone bisa nkaho bigira justification umwihariko wo mu Rwanda nuko wenda icyo gihe byabaye etiniza bikaba acte etiniza ariko niba habayeho ibikorwa nk'ibyo ngibyo muri rusange ukagira groupe uteka no mu Rwanda nubwo FPR irabikora nubwo batajya ku maradiyo ngo babivuge aho bafata abantu bakabarunda bakabakekaho gukorana n'imitwe yaba naba bakarunda muri gereza n'iki babarega mwene ibyo bikorwa by'ubugambanyi byo kugambanira igihugu n'ibiki ibyo nabo barabikora kandi baba babikora kuko babaketse ngo bakorana n'iyi mitwe tubaze mu Rwanda abantu bishwe bazira za RNC abishwe bazira za FDLR cyangwa se n'ibindi ntibagira umubare donc ibyo Evode avuga biriya nta shingiro mu rwego rw'amategeko bishobora kugira mu gihe hatabonetse umugambi wa leta weruye wo kwibasira igice runaka cy'abantu aba naba naba hakaba rwose hari politike ya hakaba hari politike ya leta muri Ukraine leta irimo irabikora za defense civile se ntago tuzibona twari twumva se imiryango mpuzamahanga yamagana ibibera muri Ukraine ko bahaye abaturage intwaro babigisha gukoresha bya bindi bya cocktail molotov twarabibonye uburyo babigize babahaye intwaro ku mugaragaro n'iki hari ubwo UN yigeze ihaguruka ngo yamagana ibiri gukorerwa muri za Ukraine ko leta yaho iri kwaruma abaturage ngo bibasire abarusiya cyangwa se abafitanye isano n'abarusiya mu bihe by'intambara burya barimo za realite ziba zigoye n'uburyo ushobora kuzisobanura mu buryo bw'amategeko nabyo ntabwo ari ibintu ushobora guhubukira noneho rero ikiri muri Congo kigaragara n'iki ntabwo intambara ya M23 ari intambara y'abatutsi ntabwo ari intambara y'abatutsi M23 ntabwo ari umutwe uhagarariye inyungu z'abatutsi jensi ubwo turavuga abatutsi b'abakongomani ntabwo ari abatutsi bose aho bava bakagera ubwo turavuga abatutsi bo muri Congo ntabwo M23 ari umutwe w'abatutsi nubwo bihaye muri koze biha ngo ari ukurengera abavuga ikinyarwanda nkuko muhozi yaraya bitwikinga kuri Twitter kayine rugaba muhozi ntago M23 ihagarariye abatutsi harimo n'abatutsi benshi batanayibonamo babakongomani benshi cyane banayamagana benshi cyane barahari harimo nabonzi njya nirwa mbona za Twitter zabo zitambuka benshi cyane babe intellectuel bari hirya no hino ibyo rero Perezida Tshisekedi ibyo avuga nuko ikibazo kiri muri Congo niho tuvuga yuko kigoranye harimo abantu bafite double identity twibuke yuko Congo itemera ririya hame ry'uko abantu bashobora kugira ubwenegihugu burenze bwe harimo abantu bafite double identity bagera mu Rwanda bakaba abanyarwanda bajya muri Congo bakaba abakongomani aba bantu rero leta y'u Rwanda irabexploit bimwe bikomeye ikabakoresha mu nyungu zabo bamwe bakabyemera abandi wenda banabyanga bakarisika ubuzima bwabo twabonye ya myigaragambyo y'impunzi zo muri gihembe niba ari gihembe cyangwa ku kibuzo zishaka guta n'abatutsi b'abakongomani bashakaga wenda harimo n'abahutu b'abakongomani simbizi ariko bashakaga gutaha mu gihugu cyabo leta y'u Rwanda irabarasa ku mugaragaro yarabarashe ku mugaragaro byerekana yuko ikibazo kiri hariya muri Congo ntabwo ari ikibazo cy'ubwoko ariko ni ikibazo abatera Congo bashaka gushyiramo kuvangavangamo n'ubwoko kugira ngo bagihe ko zishobora kumvikana ko ari byo bari kurengera Perezida Tshisekedi rero nahaguruka akavuga ngo abagambani abantu benshi birariya kuri uriya mutwe harimo abitwaza iryo zina ry'ubututsi bagashyigikira ibikorwa bya M23 abo bantu ni abagambanyi ariko ntabwo ari abagambanyi kuko ari abatutsi ni abagambanyi kuko babangamiye inyungu z'igihugu cya Congo leta ifite ububasha n'uburenganzira bwose bwo gufata mesure zose zishoboka zo kurengera ubusugire n'umutekano w'igihugu irwanya abahungabanya uwo mutekano n'abafasha ibyitso abagambanyi ibiki bidakozwe mu izina ry'ubwoko kandi no mu ijambo rya Perezida Tshisekedi nta hantu twigeze twumva namwe akomoza avuga yuko abateye Congo ari abatutsi donc ari umutwe ugizwe n'abatutsi nta hantu twigeze tubyumva na hamwe ibyo rero uwo munyamategeko w'umusenateri yavuze ni ugukoresha rangaje gusa yo gushaka kubwira abashebuja ibyo bashaka kumva ndumva ruko nta bisobanuro
urakoze cyane Valentin ntabwo nigeze nguha n'akanya ko kuruhuka mu by'ukuri ariko nizira yuko turi kumwe muri uru rugamba ugomba kwihangana reka noneho mugingo hahe akanya gatoya wenda kirango nawe utujeho gato negere Anicete Karege muhe iminota itanu ku kibazo ngiye kumubaza nacyo nawe nza kugarukaho Anicete twirengagije amasezerano cyangwa umuhuro w'ejo bundi ku itariki eshanu z'uku kwezi inama yabereye muri Angola aho yahuje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse n'uwa Congo n'uwa Angola nyuma bikaza kurangira bahuye na perezida wa Angola hari ibyavugiwemo bisa naho ngo bitanga icyizere ariko nyuma y'ibyo ngibyo urabona yuko igihugu cya Congo gikomeje gusa naho kitegura ibyo rero reka no kubitindaho cyane kuko twabivuze twavuze ukuntu ikibuga cy'indege cya Goma gifunze twagaragaje twavuze ukuntu leta y'u Rwanda ikomeje gutanga amatangazo agaragaza yuko yavogerewe ikirere ndetse indege zikagira mu gihugu cy'u Rwanda byose twabivuze twirengagije rero inama yabaye ejo bundi ku itariki eshanu haciyeho iminsi ibiri yaje ivuga yuko hari amasezerano agomba bagomba kumvikana ibyo bwumvikane kuko buhari kandi bagomba kubishyira mu bikorwa ndetse n'abaperezida ngo bazahora mu minsi iri imbere Anicete rero ikibazo cyanjye kiri aha ngaha nubwo ayo masezerano ahari hari n'ingabo zo muri East Africa nanone zirimo zikora ibishoboka byose kugira ngo zisange mu gihugu cya Congo hano hari ingabo za Kenya zamaze kwitegura ntekereza ko zishobora kuba zahagurutse cyangwa se zirimo zihaguruka simbizi ariko twamaze kubona zisezerwa na perezida w'igihugu cya Kenya si ibyo gusa
igihugu cya Uganda nacyo cyemeje yuko kigomba kohereza ingabo, ariko ku rundi ruhande umuhungu wa Perezida Museveni wigeze kuba umwe mu basirikare bakuriye ingabo zirwanira ku butaka wabikuweho mu minsi yashize, ngira ngo byatewe n'amagambo nanone nk'ayanga yakomeje kugenda avuga, yagaragaje ko umutwe wa M23 ufite impamvu yumvikana yo kujya muri iriya ntambara. Abantu rero bakibaza bakavuga bati, ikibazo cya mbere, ese iyi mitwe yaba koko igiye kurandura imitwe ifite ibirwanisho muri Congo, cyangwa yaba igiye gushyira mu bikorwa ibyo umutwe wa M23 wifuza? Niba ariko byaba bimeze, bishoboka bite yuko umutwe wa M23 wajya mu biganiro uri mu birindiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Congo ndetse n'indi n'amatangazo ya akomoka mu bakuru ba East Africa avuga yuko M23 igomba gutakaza ibirindiro ifite? Rero ikibazo cya kabiri giteye gitya, Anise, utekereza ko cyangwa se uribaza ko M23 izava mu birindiro byayo ikajya hehe, biramutse bitabayeho bizagenda biti? Ijambo ni rya Anise.
Bo, urakoze Benoît. Reka wenda mbere yuko nsubiza ibyo bibazo byawe bibiri, ngaruka gato kuri icyo kibazo Valentine Kayezu yari arimo avugaho, kuko ene wajya kukivugaho kuri iyo aspect ya magambo ya Evoduwi Zeyimana. N'akantu gato gusa mvuga, ntabwo mbigarukaho cyane. We Benoît, uzi igisirikare ndabizi, utekereze ko ikintu bita desertion cyangwa disata, abadisata barabizi, icyaha mu gisirikare warwanaga ugati ntwari ukiruka, ibyo ni icyaha. None se umuntu noneho w'umusirikare adataye intwari ahubwo akagambana akajya gufatanya n'umuntu muhanganye, byabuzwa n'iki kwitwa icyaha? Nubwo urumva amagambo nk'ariya kuvuga ngo abantu ngo babagambanyi, ngo gukoresha amagambo nk'ayo, ngo hari bigareze umuntu w'umunyamategeko akavuga ngo ibyo ngibyo ngo bishobora kubyara icyaha, ubwabyo ni agahomamunwa. Ku cyo warumbaje rero Benoît, ubundi uburyo intambara ziba kubera yuko politiki yatsinzwe, iyo inzira za politiki zose zananiwe nibwo haboneka abantu bafata intwaro bakarasana. Amasasu aravuga byinshi hagati ya M23 na Leta ya Congo, hari abashyigikiye M23 na Leta ya Congo igerageza kurangiza icyo kibazo, ariko nubwo imishyikirano itaratangira ku mugaragaro ntabwo bivuze ko burya abantu batavugana. Tentative ziba rero nk'izo ngizo z'i Rwanda bavugaga ni ibintu bisanzwe, buriya n'Abarusiya n'Abayukreniye bafite uko bavugana, ubona beshanjije imfungwa z'abasirikare kazihererekanya, ejo bundi berekanye ijana ku ruhande rumwe ijana ku zindi, buri gihe haba hari un canal de communication kandi ni byiza kubibaho. Na hariya rero hari abantu bavuga bati reka duhuze daboro Tshisekedi na Paul Kagame, duhuriza hanaha baganire barebe ko ibibazo biri hagati yabo byakemurwa, ariko hagati y'abanyekongo ubwabo burya nabo hari ukuntu bavugana. Kugiye bazavuga bati tugiye mu mushyikirano muri Nairobi, nka biriya twabonye bajya i Nairobi, burya biba byageze ku yindi etape kuko biba byarahereye kera, bihahera mu gikari abantu baza umwe akava aha akajya kwa Benoît, yava kwa Benoît akajya kwa Valentin, noneho yakwemera agati okay dushobora kuvugana, mwavugana ku zihe ngingo bakazahura bakaganira, niko bigenda, byo ni ibintu bisanzwe. Ikibazo kiri hariya rero impamvu ubona hari ziriya escalade zose tubona nuko bataragera etape yo kumvikana, umwe akihagazeho undi akihagazeho, ariko baravugana buriya. Niyo baba batanavugana directement bafite abantu babafasha kuvugana wenda ku buryo navuga buziguye, icyo ni kimwe. Ikindi waruvuzeho rero ni ikibazo cy'umuhungu wa Museveni, uriya mugabo turamukurikira twese, ibye biragoye kubikubisobanura uko ubu ngubu yavuye ku mwanya wo kumugaba w'ingabo zirwanira ku butaka uno umujyanama wa president Museveni umujyerekeranye n'umutekano no kuvuga yuko n'umuntu ubundi wagombye kuba avuga mu izina rya leta mbese ubu ni ikivara yakabarebe mu Rwanda ngo kabarebe nawe ibyo avuga rimwe na rimwe wenda tutabyumva neza ariko no muri Uganda niko bimeze umuntu uvuga ko M23 ifite ibyirwanira akavuga yuko ngo irwanira uburenganzira bw'abatutsi bo muri Congo hariya ngiye nabirebye ndavuga nti ngomba kuba nibeshye ndongera ndabisoma ndavuga nti nzashaka izindi source ariko bigomba kuba ari ibyo kuko ari wawe byane uburenganzira bw'abatutsi ni ubuhe kuki tutashaka uburenganzira bw'abaturage bose icyarimwe ese tuzafata uburenganzira bw'abatutsi muri Kongo hari amoko menshi cyane ntabwo ari umwe mu Rwanda wenda tuvuga ngo hari amoko atatu bo hari abatutsi bagiye Kongo ariko hari abanandande n'andi moko menshi ngira ngo ageze kuri za 400 bavuga n'indimi zitandukanye ubwo se buri wese uzagenda wikara mu burenganzira bw'uburenganzira bwe ahubwo se abatutsi b'abanyekongo ko aribyo twavugaga ejo mu kiganiro ninde wabambuye uburenganzira bwabo uko ni tayi Rwanda igenda ikabamanipira noneho bakumva ngo bararenganye koko ariko FPR itarafata ubutegetsi i Kigali ari abanyamurenge ari abantu boze muri za Masisi ntacyo bazo bari bafite amaho higeze kuba mu bibazo ndabyibuka abantu ba Magrivi bahanganye n'aba hari mu kibazo cy'amoko ibyo byabayeho kuko ariko ni igihe nabyo byari bihereye ku ntambara ya FPR yarimo kurwana na leta y'icyo gihe donc njye uyo numvise bavuga ngo uburenganzira bw'abatutsi noneho bikavugwa n'umuntu ukomeye nka Muhuzi bintera kwibaza ejo twabaze tuvuga ko FPR ijya kwataka Congo yagiye ivuga yuko igiye kurwana ku burenganzira justement ngo hari interahamwe zatakaga abanyamurenge ese murabyibuka ko buriya bambutse bateye murabizi cyane ko bizi kundusha ntabwo bahise bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda zambutse bavugaga ko ari ingabo z'abanyamurenge icyo gihe niko bavugaga bavuze ko ari ingabo z'abanyamurenge nyuma barangije gutondeka Kabila bazana ngo ni AFDL hanyuma AFDL ni kuvuga ko ari abanyekongo barwana n'abanyekongo aribyo bavuga ngo ni affaire za Yehoza Yehoaze hanyuma ibyo biza kuvaho noneho nyuma hashize amezi menshi rwose nibwo Kagame yagiye kuri stade hari i Remera aravuga ati niba u Rwanda rwaragiye muri Congo rwaramaze aba arabyemeye ku mugaragaro ariko n'ubundi byari bizwi abo bantu rero bamanipirwa bakorerwa manipulation nabo bakabyemera nibo kibazo Muhozi nubwo mvuga yuko wenda position arimo atagombye kubikora nuko ari nawe akora ibintu bimeze nk'ibya FPR arimo kuba manipula ariko biranatangaje cyane kubona dufite abantu bashaka kubigendera muri izo ndorerwamo za moko nuko ari uburenganzira bw'abatutsi ese tuvuze ko mu Rwanda ubungubu hagurutse umuntu akavuga ati mukandi murabizi ko iki kibazo kiranahari ati igiye guharanira uburenganzira bw'abahutu bose hagurutse umuntu agahagarara ati abahutu bafashwe nabi mu Rwanda ngiye guharanira uburenganzira bwabo ahantu hafungirwa simbizi bavuga yuko afite ingengabitekerezo none hari abantu barashyigikira abaharanira ngo uburenganzira bw'abantu ubwoko bumwe batanagaragaza mu by'ukuri ibibazo bagize icyo nicyo navuga ubundi rero ikibazo cya kabiri warambaje utese M23 unyibutse neza ubanza ntakibuka neza M23 izava mu birindiro byayo
yamutse ivuye muri ibyo birindiro yajya hehe ese biramutse bidashoboze biragenda biki
bon icyo ngicyo kiraganisha ku kibazo cy'imishyikirano nk'uko natangiye mbivuga abantu bagomba kuganira byanga bikunda kandi nanjye nicyo nifuza ko ari u Rwanda na Congo baganira Congo niyo mitwe irimo za M23 bikaganira ku kibazo kikava mu nzira iyo byanze rero bararasana iyo murasanye swat utsinzwe nk'uko byageze muri 2013 barayirashe M23 bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri Uganda baragarutse nyine baranyaruka donc icyo gihe bari batsinzwe bavuye mu birindiro ku ngufu bamwe bajya mu Rwanda abandi bajya Uganda ariko bashobora noneho no kutava mu birindiro gutyo kubera ko abantu baganiriye bakababwira bati noneho mwebwe mugiye kudepoza intwaro hasi kuko simpamya yuko Congo yavuga ngo tugiye kubarekera bunagana ntabwo byakunda akavuga ati noneho mugiye kudepoza intwaro ibyaha mwakoze kubera ko biriya byitwa intwaro iyo warwanyije leta ubundi leta zose bagufata nk'umunyabyaha babita n'abateroriste bo tugiye ko amnesty ishyira intwaro hasi musubire mu bandi baturage cyangwa se mujye mu bindi bihugu byose mushaka ubundi nuko byagenda ko hari inzira ebyiri bashobora kubivanwamo ku ngufu nk'uko byabo muri 2013 bakabivamo ku buryo bw'ibiganiro noneho bakareba uburyo bazigenza ndumva rero icyo ngicyo nta gisubizo reka turebe development uko bizagenda bihe biri imbere biduhishiye byinshi
urakoze cyane Aniseti ni ikibazo gikomeye cyane kandi ko nk'uko ubivuze ibihe biri imbere biduhishiye byinshi reka metire tuvugane na Valentin wowe ku gitekerezo cyawe urabona yuko aka kanya Congo igiye kwakira ingabo zizava muri East Africa kandi mu by'ukuri uko byagenda uko ariko kose amasezerano ahari nuko bagomba kurwanya imitwe yitwara gisirikare u Rwanda rwo ruhora rusaba ruranabyingenga nawo zembona muri Jeune Afrique aho ambasaderi Karega aho asobanura ko mu by'ukuri umuti w'ikibazo cya M23 wari ibiganiro ko kubirukana Congo bakaba bashobora kugenda nta handi hantu hazafiteho kujya kuko atari abanyarwanda ku rundi ruhande Congo irabita imitwe yitwara gisirikare y'iterabwoba nk'uko u Rwanda rwita FDLR imitwe yitwara y'abateroriste kuri wowe utekereza ko iki kibazo cy'uyu mutwe wa M23 uregwa kuba RDF iri inyuma yawo kuri wowe urabona bizarangira gute biraganisha hehe ubwo ndagira ngo numve kuko abatangiye kutwereka yuko mu by'ukuri hari umukino ariko noneho ku giti cyawe ubona ha ibintu bigana ha ibintu bigeze ubona bishobora kuzarangira gute ushingiye kuri ibyo nari mereye Bwana Akayezu
urakoze Benoit kongara
gerageze mu minota 5 kuko hari icyo nshaka ko dusorezaho ikiganiro cyabaye kirimo
ndabanza ngitangira navuze yuko jyewe indorerwamo ndeberamo ikibazo ngerageza kuzirebera muri parametre donc mu buryo mu bintu bitandukanye aho ibintu uko ibintu biri kwevoriwa ubu ngubu wenda simbizi mu biganiro bizaza wenda dushobora gukomeza kubivugaho kuko jyewe ndimo ndareba imyitwarire y'abakuru b'ibihugu mu karere yaba Burundi yaba Kenya yaba Uganda n'u Rwanda byose birumvikana na Kisekedi namuvuzeho yewe ndacyahagarara hahandi navuze ko hari ibintu mbo bashobora kuba wenda atari amasezerano ndi gukabya akaba nta bwumvikane buhari hagati ya Kagame na Kisekedi ariko nyine nk'uko Aniseti yavuze abapare babo bakaba hari ibyo bababwira gukurikiza aho jyewe ndacyahagaze ariko nongere ngaruke kuri approche gatoya kuko turimo turashaka kureba ibi bintu biragana he M23 biragenda gute birerekeza he development dufite nuko mwitangazo
ubwo ndandavuga intuza ibyavuye mu ntuza mu binyamakuru by'i Kigali reka wenda ndebe iyi nkuru yasohotse mu gihe ndimo ndayifungura mwihangane gatoya ni inkuru yasohotse mu gihe uyu munsi barimo kuvuga yuko leta ya Kinshasa yatangiye guhindura imvugo iyo mvugo ni iyihe nuko uriya muvugizi Muyaya tumaze kumenyera ku izina rya Muyaya ni Patrick Muyaya niba ntibeshye noneho yatangiye gusa n'uwemera ni imvugo yanditswe ejo ku itariki esheshatu z'ukwa cumi na kumwe mu gihe inkuru ya Musangwa Arthur bari kuvuga yuko RDC yahinduye imvugo ku mishyikirano ya M23 donc leta iremera irasa nk'iyemeye gukuraho iyo nyito y'umutwe w'iterabwoba ikemera ko ishobora kuganira na M23 ariko bagashyiraho kondisiyo ko M23 igomba gusubira mu birindiro byayo yahozemo mbere yuko yongera gukora ibi bitero bakoze bavuga ati turemera kuganira nabo a kondisiyo ko babasubira mu birindiro byabo nkongera nkagaruka kuri uriya mubonano Uhuru Kenyatta yagiriye I Bujumbura ejo bundi agahura na perezida uyu perezida w'i Burundi General Evariste Ndayishimiye bakongera gushimangira bombi ko ikibazo cya Congo kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro si ibyo gusa ejo bundi Rwanda naho habereye inama yahuje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'uwa Congo harimo n'abakuru b'ibigo by'iperereza donc imitwe ishinzwe ibintu by'amaperereza mu Rwanda ni NSS bari Rwanda bose bava inama donc summit ya Rwanda nuko bemeje yuko hagomba kuba ibiganiro icyo nshaka ni ukuvuga icyo nshaka kugaragaza hano ni ukuvuga ko guverinoma ya Congo isa nk'iyagiye kuri pression yuko igomba kuganira na M23 noneho rero ikibazo cyabaye ni ikihe ikibazo cyabaye nitujya nitujya kureba ibiri kwandikirwa mu Rwanda mu nkuru yo mu Gifaransa yasohotse ku gihe ni inkuru yanditswe na Tito Gatabazi yahaye umutwe ivuga ngo le pourparler de Pedro Nairobi sur la RDC à nouveau sur le rail mi-novembre ariko donc uko yagiye abisobanura Tito Gatabazi mu nyandiko ye we yagaragazaga yatangiye yerekana nyine kuva mbere historique y'ikibazo cy'ibiganiro byo muri Congo aza kuvuga yuko ashobora kubamo donc nka dysfonctionnement ibishobora gutuma iyo mishyikirano itagenda neza yavuze ingingo ebyiri iya mbere yavuze ngo ikibazo cy'amatora yo muri Congo ashobora kuba intambamyi ishobora gutuma ibiganiro bya Nairobi bidakomeza indi mpamvu ya kabiri yavuze kondisiyo ya leta yo muri Congo i kondisiyo donc guverinoma ya Congo iri kwempoza yuko ibirindiro M23 igomba gusubira aho yari iri mbere yuko itangiza ibi bitero aravuga ati icyo ni ikintu gishobora gutuma ibiganiro bya Nairobi bidashobora gukomeza ku bwanjye ibi bivuze iki ni ukuvuga ko I Kigali bari mbo nubwo kare nakomeje kuvuga yuko hashobora kuba hari amasezerano hagati cyangwa se ubwumvikane secret tutazi hagati ya Tshisekedi na Kagame ariko niba nakuraho ya nyota expansionist y'u Rwanda yo kwaguka rukagera ahandi rugakontrola niki ntago biyivana après nubwo u Rwanda rutagenda direct ariko rushaka gukomeza gukorera muri M23 noneho rukageraho rushaka rugakontroraho rushaka rukabigenza uko bishaka ni ukuvuga ko ku nyungu z'i Kigali ibiganiro bya Nairobi nabyo ni menace ntago bituma babasha donc kugera aho bifuza kugera nubwo bo bakomeza muri bya birego leta ya Congo ibashyiraho ko bafinansa batera inkunga umutwe wa M23 leta ikavuga ati no nimwe mufite ikibazo ahubwo nimushakire umuti w'ibibazo byanyu mu masezerano ya Nairobi none habayeho harimo leta ya Congo navuze ko iri kuri pression nari maze kuvuga ibyavuye mu mubonano wa Uhuru na Evariste ndayishimiye i Burundi ubwo uyu munsi kandi twabonye yuko muri iriya nama ya COP 27 ere Shamel Sheikh mu Misiri ndayishimiye nanone mu mubonano yagiranye na Ban no uriya Guterres uyobo sekretari jenerali wa Loni bagarutse ku kibazo cya Congo bavuga yuko kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro twibuke yuko Guterres yakomeje kwanga kwerura akavuga ngo M23 ni umutwe ufite ibikoresho ukomeye bidasanzwe n'icyo ariko bagakomeza kwanga gukomeza kurega u Rwanda donc gufata ngo berure babashije u Rwanda ibyo byose bifite ikintu bivuze muri diplomasi ntabwo ari ukubitinya gusa ahubwo bifite icyo bivuze muri diplomasi n'igihe Blinken azi Kigali nabwo yirinze kwerura ngo ashinje u Rwanda yaba ari Kigali ari n'i Kinshasa yirinze kwerura ngo ashinje u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma ya M23 ari byo mvuga yuko lepare n'ubundi baracyafite imibare yabo bagikarikira muri aka karere noneho leta ya Congo isa nkaho yashyizwe kuri pression kwigomba kuganira n'umutwe wa M23 ariko twibuke yuko ibiganiro iriya nuza cadre consultatif niba ari consultatif sinzi ko bayita ya Nairobi ivuga yuko ni ibiganiro bihuje imitwe yose ntabwo ari M23 gusa ahubwo ni imitwe yose yitwara gisirikare iri muri Congo bivuze yuko M23 ntabwo ishobora kugenda yonyine ifite agenda ya ngo iraganira na guverinoma ya Congo ahubwo ni imitwe yose iri muri Congo niyo haba partage niyo haba ibiki byo mu bya politike n'igisirikare n'iki ni ibihuza iyo mitwe yose muri rusange donc ku ruhande rumwe leta ya Congo iri kuri pression igomba kuganira ni nayo mpamvu yatangiye kwadusisa le langage ariko ikempoza kondisiyo ko M23 isubira inyuma igasubiraho yahoze noneho leta y'u Rwanda nayo itangiye nk'uko turi kubisoma mu binyamakuru by'i Kigali itangiye kubona yuko ibiganiro bya Nairobi nabyo bishobora kuba ari menace donc ni menace kuri yo kuko M23 irimo irasabwa gusubira inyuma ari nayo mpamvu batangiye kuvuga bati gusaba M23 gusubira inyuma ni intambamyi ku biganiro nongere ngaruke umuvugizi wungirije wa leta ya Congo ni inkuru yasohotse muri Okapi uyu munsi witwa Tina Salama yavuze ati le processus de Nairobi n'est pas un blanchissement ou une sorte de purgatoire ni umuvugizi wungirije wa leta ya Congo ari kuvuga ati nubwo tuzajya i Nairobi ntago tuzaba tugiye gutanga imbabazi cyangwa se kweza abantu ngo tubakureho ibya twe turamentona yuko abagiriye nabi leta abafite ibyaha baregwa n'ubundi bazakomeza habeho ingamba zo kubibabaza cyangwa se kubakurikirana naho ngaho imishyikirano iri uriya muvugizi uriya mukomanda w'ingabo za Uganda wavuze ngo twe twatsinda M23 tubisabwe ntago byadufata iminsi ibiri yari yabonanye n'abahagarariye Union Europeen iravuga iti twebwe twiteguye gufinansa ingabo zizagenda ari nka force d'interposition yo guhagarara hagati cyangwa se no kurwanya za M23 uyu mugabo w'ingabo aravuga ati nibabidusaba turiteguye ariko igihari ni uko hari ikintu cyo gupresa imbaraga zikomeye yuko ibi bintu birangira mu buryo bw'ibiganiro noneho ese kondisiyo za guverinoma ya Congo iri kwempoza biraza gushevuka ese u Rwanda rutangiye kubona menace kuri iriya cadre ya Nairobi batangiye kuyita yuko ari menace kuyibonamo nka menace biraza kugenda gutyo gute reka dutegereze inama y'abakuru b'ibihugu izaba ku itariki 16 z'ukwezi turebe ukuntu bizagenda ariko urabona yuko harimo ende niwoma harimo ipfundo rigenda ripfunduka iki kibazo kiraza kurangira kuko kame mu baba pare nkuko twavuze bafite imibare yabo n'uburyo bari kubona yuko iki kibazo kigomba kuva mu nzira ari nayo mpamvu jyewe mvuga yuko n'u Rwanda ruri gutona langage yo kuvuga ngo ntidushake intambara ikindi kandi jyewe sintekereza yuko n'u Rwanda rushobora kwinjira mu ntambara ouverte na Congo kuko byarugiraho ingaruka ikomeye icya mbere ubu Rwanda ni igihugu gifite ubukungu bushingiye cyane kuri serivisi ubukerarugendo ishoramari rivuye hanze iriya turisme y'amakonferanse n'ibindi iriya imaje bubatse intambara ibaye yahita ibidetruiza mu buryo bukomeye cyane ari iryo shoramari rigahagarara ariyo turisme igahagarara n'iki donc simbona yuko u Rwanda rushobora gutinyuka ini guerre conventionnelle na Repubulika ya Congo ikindi kandi burya tujye tumenya intambara ni intambara nta wuzi nubwo abantu biyagusuzugura Congo ariko harimo ibikoresho barabifite n'iki wenda nubwo badafite abasirikare bo hasi barwana n'iki ariko nta wuzi ukuntu byagenda ese intambara iramutse ibaye mu gihugu ntishobora gutanga izindi opportunite urugero opportunite mvuga za soulevement populaire mu Rwanda abantu barababaye cyane ese nibishobora gutanga occasion u Rwanda rushobora gukontrola byose kujya mu ntambara no gukontrola za soulevement populaire z'abaturage zishobora kubyuka donc ntago mbona u Rwanda nta intere nimwe rufite yuko rushobora kujya muri guerre ouverte na Repubulika na Demokarasi ya Congo uretse biriya bintu by'ama rebellion wenda reka mbe nsoreje aho ngaho
urakoze cyane Valentin ku bitekerezo byawe byiza nari navuze yuko tuza gufata indi ngingo iyo ngingo mu by'ukuri yavugaga ku byerekeye ijambo rya General James Kabarebe yavugiye imbere y'abanyeshuri ba kaminuza aho yasobanuraga ubutwari bw'inkotanyi by'umwihariko aho yagaragaje ko mu by'ukuri atemeranwaga na nyakwigendera Gisa Fred Rwigema generali majoro waguye ku rugamba ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1990. Iyi ngingo twifuzaga kugira ngo tuyivugeho na bagenzi banjye ariko umwanya utubanye muto yareka nizere yuko tuzayivugaho ubutaha kuko n'ingingo ntekereza yuko idasaza n'ingingo abantu bashobora kuyivugaho nagira ngo mbibutse ko mu by'ukuri gufata umuntu nka Gisa Rwigema akaba areba akagaragaza yuko atari mu mwanya mwiza wo kumva iriya ntambara kandi ari ku mupaka avuye Kampala cyangwa se n'ahandi tutazi umuntu wari ufite ipete ngira ngo icyo gihe gishobora kuba ryari suretona cyangwa ariyetona ariko we akabona ko biriya bintu nta gaciro byari bifite uyu munsi Gisa Rwigema tukaba tuzi yuko ari intwari y'ikirenga ari intwari yubashwe mu gihugu tukaba tufite n'imunsi n'iminsi yo kwibuka intwari z'igihugu cy'u Rwanda iyi ngingo rero kugira ngo tubashe kuyinjiramo yadufata nibura iminota hafi 40 kandi ikiganiro cyacu murabona ko kimaze gusa naho kirambiranye ntabwo rero dushaka kubarambira ntabwo dushaka kubitindaho ndibaza ko ikiganiro cy'ubutaha hamwe n'abatumirwa banyu nibidukundira wenda tuzabona abandi ariko naba ndizera yuko iki kiganiro niba kitabira tuzakiganiraho kandi tukagerageza kutumva neza niba nta bindi kuko ibintu by'iwacu bihora ari bishyashya reka rero mbonere umwanya wo gushimira Anicete Karege mbere yuko dufunga ikiganiro cyacu wenda hari icyo wibagiwe cyangwa se ushobora kuba ufite ku mutima wavuga usoza Anicete reka nkwe n'umwe cyangwa ibiri ijambo ni rya Anicete
Bon urakoze muvandimwe Benwa wakoze cyane kandi kuyobora ikiganiro neza nkuko bisanzwe yongingo wa mugani kuyisubika ufite ukuri kuko tumaze kugera hafi amasaha abiri y'ikiganiro burya bimaze kuba byinshi kandi ni ingingo isaba yuko abantu bisanzura bakayivugaho. Twazayigarukaho kuko si n'ibyo ngibyo wari uvuze gusa no muri demarishe ubwayo ya James Kabarebe hari byinshi byo kuvugaho. Reka rero manze ngushimire nshimire na Valentin Hakayezu, mushimira cyane ubusesenguzi bwe. Hanyuma nshimire n'abari badukurikiye bose, hanyuma nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma, abakunzi bose ba Radio Iteme, abayoboke n'abayobozi b'urunana Nyarwanda ruharanira impinduka. Nakoze mwese kubana natwe, Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze.
Nakoze muvandimwe Anicete. Reka ngaruke kwa umuvandimwe Valentin, ijambo ni ryawe niba hari icyo wibagiwe cyangwa se ushaka kongeraho dusoza ikiganiro cyacu, ijambo ni ryawe Valentin.
Murakoze nanjye kuba mwatanze umwanya tukaganira kuri iki kibazo. Ni ikibazo kigoye, ariko nanone mvuga yuko ibi bintu turimo ntago ari abanyarwanda gusa bafite ibibazo, n'abakongomani ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu. Tumaze kubona wenda ko hari ibihugu bimaze kugiraho bibasha kwigeza nka Kenya, abaturage babasha kwihitiramo, hakabaho competition, hakabaho abayobozi bihitiyemo bashobora gusimburanwa ku butegetsi mu mahoro. Ariko nkatwe abanyarwanda, abakongomani, abarundi bagifite ingorane zo kubona abayobozi koko twifuza batowe mu nzira zinyuze mu mucyo. Navuga yuko ni igihe kigeze kugira ngo abantu bakanguke bumve ko ari inshingano zabo kumenya yuko igihugu gikwiye kuba mu maboko y'abenegihugu. Aba bategetsi batwempoza, ibihugu byo hanze bikomeza kutwempoza abayobozi badakorera inyungu zacu, bakorera inyungu z'ababashyizeho, kandi bakazikora batitaye no ku buzima bwacu, batitaye ku mibereho yacu, ndetse badatinya no kumena amaraso igihe bibaye ngombwa. Rero nta kindi cyabikemura nuko abaturage babasha kurenga ikintu cy'imyumvire ishingiye ku moko. Kuko wenda twarimo tuvuga kuri Kongo, iyo urebye nk'ibibazo Kongo ifite uyu munsi, uyu muprezida sinzi ubwoko bwe, niba ari umuciruba, niba ari iki sinzi akomoka, ariko ubona yuko iyo akomoka ni abantu bumva yuko badashobora kumva ko bashobora gushyira hamwe ngo bashake inyungu zimwe z'igihugu wenda n'abaturage bo mu burasirazuba. Ni urugero ndi gutanga. Niba igihugu gikomeje kugabanywamo ibice by'amoko, nta n'amahoro kizigera kigira, kandi nta n'abayobozi bigenga kizigera kigira. Kuko ufite imbaraga ushaka inyungu muri icyo gihugu, azakoresha ubushobozi bwe mu gushyiraho no gushyigikira umuyobozi uzamufasha kugera kuri izo nyungu atitaye ku nyungu za rubanda. Ibyo biranareba abanyarwanda. Abanyarwanda, abahutu bumve ko u Rwanda rutagomba kubaho kuko ruyobowe n'umuhutu, abatutsi bumve ko u Rwanda rutagomba kubaho kuko ruyobowe n'umututsi. Niba ari umwicanyi twikuremo imyumvire ngo ni umwicanyi wacu, dushake abayobozi batubereye batuma abana tubyara uyu munsi bashobora kuzabaho neza ejo, bagasigarana igihugu cyituze, igihugu kirangwamo amahoro, igihugu cyizeza buri wese iterambere ryo mu bitekerezo n'imbere mu mutima. Ndumva araho nasoreza Benoit. Mwakoze kuma uyu mwanya.
Urakoze cyane nawe Valentin ku bitekerezo byawe, ndetse mu by'ukuri tugushima by'umwihariko, tubikuye ku mutima. Nkaba nizera yuko ubutaha tuzaba turi kumwe. Anicete nawe n'ibisanzwe ndagushimiye cyane by'umwihariko gufata umwanya wawe nk'uyu nguyu ukawugenera
radio iteme by'umwihariko ikiganiro urwatujyaye. Ndashimira avuga Imana Barteze, ndashimira Babunikeri, ndashimira David TV ngenda Imana, ndashimira cyane Karisa Mubaraka komera cyane muri Australia, ndashimira cyane Mambosura Solense, ndashima Janeti Tishiba, ndashimira cyane Noel Nkunda na Pulling 16, nkaba nizeya ko tuzakomeza kubana mu biganiro. Diodoni Ndayisenga n'abandi, kuba mwabanye natwe ndetse ibitekerezo byanyu byatugezeho 5/5. Ndashimira ku buhanga bw'ibyuma namwe mwakomeje kudufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera hirya no hino hashoboka. Yewe mwumvaga kuri mikoro nitwa Umuhoza Benwa, mbabwira ngo nakagaruka.
Keep going.